atuotamile mtu Yesu lino kumopairo.
Gracious Heavenly Father, the Almighty
Tata wagu chulu silusialo, reza singu zionse, wagabusia alubo Jesu Kristo izwa kubafu, umutondezia bulindiswe mumaswa aya, agumamanino, munguzu zia muya usalala, tulirumbite uswa igwa ogu kwa munguzu, igwaleza utafigi. Eyo lino tata, tulanganya ola ilimbi, inga ya jincha igu mkwa kutamani, wabantu banji. Ilo tulanganya eri mwami, tulimbo tutelele, kambo, jirimu makoro iguti, gaberele, wagabwesa ipugu, aguchulasi na matizio. O gaberele, igalesa, ola kunembo, twaromba, kwa itilanduwe, mwami, mununu ni mupati, ola kumbele, agulutonde ziabubandi, igwago, warununugo, obo, iwala siswa, winda, umyaga, unamatula eji jinamatizo ya sanu, ulindiswe sunumasu. Tata, awibunu na ejo, tiligunsi, ya jejo, jinamatizo, ulindiswe. Utegu watu zwe, gatuli ibana Kristo, ibariga botu winda, mbotu wedelino. Inga, kwa, lela, unchito, ejo, ibi kidwe, umbele, twajiromba, musinaria Jesu. Amen. Amukare.
Good evening, friends. I deem this
wasiaga botube nsuma ndalanganya eji kubajorwe yandisi bago kuno sunumasigu kuyitika ogu pati tandizeigu mwi ogo kwegonja kuli mwa igabo tulogo winda kuba amulimo wa mwami ilori nagubora gapati haziyo ezi au kutulindira buyo yukina tagiyo bununi ulindi nye ndataka unzia iwuje pa ulindi nye sesori uberesia niyo yangu ini imwe na kufumbwa jinti mbulimbwa yojipa mbombubo ilo ndi ndirima simpe iguti seberesi niyo yangu ini kabira jabora munzira njoya jita ilo mibonsi kija garubita kajigarubiri ujindi eji. Lino tulimu ule mubuyo agulumba maningi maningi ulijejo nchaga tujitira janza pati ya masese jale samuni ino nchitu jipati utiji gonzia iguba bantu walajo igapati mburi mbotu gonzia iguba winda iguba mubusu iwawe wa mwami wabami mwami wabami. Ingantara twa lisia rutweba kuimiga ndembera akula siga makapiti azintu zionsi umuleri wajisi igubora kudoropo pere amu yeyebo inga jaba gabotu alimi inga jaba jarule mego kudoropo pere amu yeye mujigombe Yesu jinini jibombe sunumasugu twa tamba mami wabami leza Eriyo tatu, kayandi makapeti, uyarwa, zimezimbi, walo uyandisha, nibombe, igula sigwa, utegwa inga, watu amyo eyi, nibombe, yugununa, ulenjio, izintu, zibotu, ezio, ziaga ibu dabonsi, abo, bamu yanda. Lino, kwa kapuzia, eriyo ndi jisibu mboni, obo, mwenda, ugupa. Lino iutina narubisia alimbobo. Nda, gabu mkwa ibuyo alimi inga, gandhi lubide, obo, herendie ya kutibantu, kobali, alimi ogo umboni, kububikwa. Leyo mpao mazwa mashontu, againda, jendi, nindagari igumunzi wangu, lino, mu Arizona, kwa katambulai, iutuminwa, wakati, wakari imulombe munini, oyo, wakajisi, tutumanzi imbi, ejesa aguzimba. Walimu eyo, yunka igumoyo, eyo, wagari bobu, awisi abanyina mbenzuma, bayandisi, bayandwa ibangu. Iwagari wesu, umwe, wawa mataigo na besu ogunu, bambungano, mwesu Corinz. Mwombe wawe munini, Mike, munini usobana ajo, wagari ujiswa tutumanzi imbi, ejesa aguzimba. Yagumoyo, eyo, wama togotela, Yaga mutumina kumunzi, yomu vika mugulo, tagwambira baziyali utasola kumulegera kubuga nanka ibusha mutwe iwagwe ngunywa manzi iwanywa ibuswa ugapira wabari gisitwe gapati eriyo baziyali ibashomega ibasiga kugikombera okuno agushoma eriyo masiku mashonto ainda utali usola iulindira wagambirisa mirimu yakuponesigwa munsondo pere mukubona kuti twakali welete kuyovwira mibuzo abobo pawo pakasotoka mulimo wakuponesigwa eryo mpawo ndakachi sinthu yimwe jineni eyo chegali iwamba mukati ikangu mumoyo wangu iyo kanyina pauchi pakalianda kuziva kuti na pakali kukonza kuleta imwana ganda eryo pakaleta mulombwana munini ukusena okuya eryo muya usalala wakamwamba kuponesigwa eri abobo baziyali mukuba ikalemeka jejo yatola mulombwana munini akumutumina kuchikolo amutumina kuyo kuchikolo dokotera wakajumva iye akoabo dokotera takabotcherwa manini achinthu chilipoabo apoabo wakaambira panyina kuti muhwanda uherete ikuba mubulo muwini eryo wakamwambira ikanu eryo ndiye yakuti munthu walo ndangwa walo mushomi muna khristu ukapungwa Seventh Day Adventist dokotera mwabede uherete nchindi jamwana ulindime umulangalanga ikati weledeku nokujeya kuti alangwelangwe pakati ikapotoloko yatola mwana wakunselero khapena dokotera wakamulangalanga kukulowa okonthuthumanzi imbi ijisa akuzimba kuyakapede eri abobo ndi wakuti dokotera wakagamwa maningi yakuti takazi achakuchita imulombe munene uli kamothu chakulondoka musumi aupponede utali lajano ino sawa bana Collins mphamali kuyanda ndamba ejo chilupite ndiyanda zambopo mujezi Collins iha chiboto iha oyo ngu Mike Collins munene utandira puyo miyaka ili chisambomo jiroba yakukomena ejo chakachitika mo nyamukanda utandira masiku otatu ainda ba wakali munthu omwe muganda akukunze ya munthu onse wakali Jehova mphati asingusu mbombowo oyo ubora kuzulizi ijwi lyakwe eryo ndili ndilumbideloko kumkhwa chejo mwabona ndilizi tonse tuli obo kutalibiyo ndime pere tonse tuli obo khambo inokuti oyo wakali mulombe iwako munini na mulombe iwangu munini yeyamu yeye ndipa ibumboni mbuli bomwe ibuyo akusala bomwe awa alya lachitika konse pere kumusivya ibuyo kuti mlimo wangu wini ngwakuphonya ngwabuleza pere nyopo ndili wano zinamatizyo khambo wainda ainde kanini muyongwisya ikambo chekachitha yeye yeyo apoapo zeri mwiyi zerisirwiyo wazyabukombe ndi ndikomberapuyo parwasi alimwi ndamuyanda mwami ero lino ino muli chechi nekuba iusiku kainda twakapha bumboni kwa musindi munene ndilichisi zina chakwe ilibiri ulilichisi awo alino amwi ya muziyali apoapo mbuwapete eri oyu musindi munene wakalimo chiimo chamamanino chalukemia ikuthandirapuyo wakali chisidwe ikaphati chakuti chivakali kukonzya kumusanina kumulomo oyu limbi wakachitha kuba ibulowa bwakwe wakapikhwa kuinda munsinga eri wakali munthu munene mupotho wakali munene kumusela iwakwe ikuthandira mbuli mulindu munini awa ndayeyera pere wakali kuthandira ulampha popu ngaphati wakali kuthandira mulindiswe wakakonzya ikusipa ikuinda umwana mbwaka samidi kuti alimi ibazi kuti wakali bajete kaphati ibajete ibuyo kaphati alimi apopo pere ikupatha maloko ilyo muya usalala wakamba kuti mwana wakaponesekwa lino amuyeye buyo ejo lukemia oyo mulombwana munene ikulowa bwakali bubyapi loko chakuti chikakakonza ilimbi bwalo kumusanina ikuinda kumulomo wakachitha ikuweza ikunkha kuchibhadhera akuweza ibulowa na ikupikhwa kuinda munsinga mumusanina ndiye yakuti glucose na akufumbwa thandizi opo wendi wamasilike mbokuchitha kupukwasi opo pere nekupapoopo wakachitha ikusanina munzira eyo eryo mwana gathana ikuzwa muusena wakalilira hambaga ero baziyali nikakamana kumva muya usala wamba kwa kumbwamba imwami wabona balo elio balo benzo au batakalina bago ele balo ii banabuwe tene baga indi babo tu aho ibaswa ujana isi uno javu awa mami itimashontu ainda mugwesu amujizike bali balairidi javu jita bali yagu swirida yungana wali ya isirio siyawe wendo yagu mwunzi inde masuba obiro na otatwe ulijejo mujigoro yeyo gainka ulidogo tela kabela dogo tela waga gambo aiga pati wakati takukwea walo mugondo omwe walu kemi waga janwa mumwana wana lino nguponya awo ambagani nguzo fiale za singu zionse uweza igugunka iwabuloa na ubusalazia ya utumbuli wabo uvika uutweta iwa wabu umi iwo pia uchogera omi ankambo ugunka iwago wago wabuloa mbabu umi wago nofiga elio ulenga maseo mapia Agusara ya ukwisya waga indi elio jintu mbojibete jire nchoveni inga ndamba eji mojito mbogulenga igwaleza singuzi yonse ukwisya igugunka igusofkede ukulenge igusigila mulomga na monini wabali yero agusimba elio mojindi iguyo jishonto ugunka wabulowa igupia kumaninida Ndashoma, segajigana ni musina liyawe, niyojigana na mwari wangu, mwajibu nisio yarushomo iru wangu, ejo, jagajitiga usabino kenyon, uzu wabu mwi, nishoma kuti uora yaswena, jindi mabobo atago, na yobose kwa, kabela ngosu, siyabulemu, wamulengi. Ndashoma, mchina ulago nje, kutanga sigari, ulibonya, oyo, utagwe, Ngoi imuntu na imana gazi Uta jisi jebera Alimu eji Chinyama kumani nina Mudiru wajo Ngulesa Nda damu yanda Eri nunda tariga asio Eriyo tubandiga ibuyo Eriyo bantu Baligu malambo onse Wimi gila mumahoro Atuanda Amume mwembi Bobo nda siga nchobeni Upama umurumbe Alimu indi anda kuhamba jei Alimu indi anda Upa kurumba Linguo oyo uligo gonse Alimu ikuti sunu Mugutasiwa jintu yomwe ujatizia Inamatizio ujane Yabora munzira e Jionya ya masese Jifumo jino Ikutandira ibiyo uora Bakutana iguja Jindi neri ikubusena Mumupairo Erosunu na kerevuyo masuba ai ama malini Osanwe na jisambomwe Muganda ganini Utawona muntu umwe Yungkabuyo Nagulia siyo ziangu anto umwe Mwe nsuma Habe nsuma mamwe ogun Elimubini Mwolisi iguti Mwe nsuma nguni Walo mugesu Mwje siudu Inya Elio elio Nyomulisi Elio nagamka Ogya Hukala ambabo Kabera bwonse baliga botu eryo iwali jintu irejonse itetebuyo ndisora ukara iga botu murumbe oyo wasinamatisio ezo nchiandisi nishoma kutindi diwora yajindi yajo yabuyo bununwa jiyo munusio chajo ero lino ndianda mwama simpe lino chakufamba na igale mburi mwamu kwa njia inda igulemba uvisha utazisirwe igwa kwa sesi sinamatisio Sirijiroba, utina, muligu jisi, huko vika atesi, leirundisa, mwesu neviu, na mtu muinga, wabika, always ata awa. Oh, leri, leri, na wona lino, leyo nchibo tuinga, daanda, iguwa ankugo sunumasi, utegwa inga ndisa, na ila ngalanga ashonto, ya msondo jifumo. Lino, muta, jindi eji, eni, hajindi eji, mutajibambi, inkumbizyo, iwamba, saa, jisi vyo jamu ya usara, ncheji, mwabona, di, dianda, igusiba uja. Ejo, ega isha, yomobona igutegwa tugonze igusiga kujiyo, eji jomwe, mbulima kalu ambungano, jigamina mwabona. Kambo, cheji jo, jotulanganya lino. Lino mbuliguti, balibiyogo mbela ibagwazi, hao ejo, jitola ndiza ii, imupairo wande, ejo, ulina nigidwe, wanjira ajintu yande, nyomulisi, ejo, yenda ulareza, ugoziba, saa gulaba mtu umi ogu ya sunumasu, mwami, ii, Biyawa muntu mwi usama tresi ya elu ukede mukona ya ujanza ya huyo. Ilio jindi wa mwita mwite eji. Kagwamba bobu abobu guli chaga jita ilio ujisi jiri yeji ajeji. Pao wasere mugira ogu ya agula njirira kabela ngoyo mbwabedi. Mwabona hawe mwabona tirandene mwabona arimi nzira ndapaira mwami Jesu mupanduruzi nzi wajeji jiyobunu nakulindime amen lino atukweze cheba Yesu Yesu alo lino arimi ijwi heri ndalumba aru kwa so wakumuya wamuwe sune vio arimi aruyando wakwe Suwabu njina, usure wangu oguno wini, gandhi kumbela. Ayanu, nonse, ogu ya, ayaro. Iro lino sunuma siku, mbukuba ibu siku, wasanu, tulasola, ujibamba ibu yomburi. Tukonji ibu uma, ikabotu, jitu zionse, ula, kambo inga wapweza, jeje, jimwebu yo, jazinama tizio ezio, akukala, ujire tabu yo, uyo winda, mbunu kwaro, ansi eni, mawona, inga watola, nyezi, amyezi, amyezi, negwa bobo, inga trojimana, kambo ijinama tizio, wajo, iswanganya, ibu kwa rabo onse, ikuzwa kumatali yo, usiga ujio bunuzio, jomwe jinama tizio, jajo, Avoba ejo nchesola igu jitangu, tatamuwa igu swa, ulichijo, njole mbaru koro na ulembo unini awa, amui, abusena, kabu, tatamuwa igu swa, usumana nabuyo, jintu ejo jomwe, ndelede igu langa, usule, kambo, jibuyo, uganana, ndaganana, u, unzira, nda, ndashoma mbunanige, urureme. Eroji ni pao nda, jindi, ndalanga ansi igwana, ejo, ndi, utaliga uganana, alimu ndi, kwa igu swa, ujiyo, ndanyona, igulanga igu Igusule inzira imbi, igusola, ujana, ukwaro, irumbi, igusiga, ulige, nyumabona, igubanga, ujimuniga, amini, urubas oro, mujibaga, ya gusola, uzumanana, alijejo. Yeri abobo lino, tiyo langalanga sunumasigu, uruzi ya rogwaresa, urugwasyo uruwagwe, jinamatizyo, jasani. Eri ojalo nchishonto, kila kwa nini kuinda, jimwi, gasi kutanta imbizi, wone, lino. Fagali, tumpango, tutanteni, alimui o tu, tumpango, totatwe, muligo mwe aga. Lino jinamati joja sanu, italigila, jipari 6, tajiobunuzio, mpango 9. Eyo lino, ibutuna, wajitiga iwa, imwenzi oyo, utana igu, kwa, basi kutanta imbizi one, yevo, wabona, imbizi mwi, ulaserugila, monsi, gubanga, unamatiga, jintuji mwi, alimui jindi wajita, ulangila ibantu, Iko jumwa, abawo tina kuri kintu kimwe kinene, yotangwisye ulikazigira ibuyo imoyo anini, na jana tepu, ujiswirira kabera kabera, ngirime simpe, yo jana irongeshe uswa, kuri kijo, ndigesi, ndashoma iguti, muyo, uti uyo jita. Lino nyonse, mwari bambira, uswa kuga mpango 9 lino, igusiga, kuri 11, na gusanganya 11. Ereje ndi naga chula jinamatisho ya sanu, Ndagabona kunsi ya jipairo miuya ya babo baga jairwa ichwi ilialeza Kambo kabumboni mwabaga jatiride Elio baga mporora achwi pati kwamba Jende jila mfubuti Omwami usalala wabwini Kutievo Kubetege aguli ya mkoto Kubulwa iwesu Kuli babo bakara anyiga Alimi zikovela zituba zika pegwa Kuli umi aumi iwabo Alimi wagamwa kulimbabo Iguti verete Gabaji pumuna Iwa Iga indiga nini Igusigira Balanda nina Bawo Abalo Bana Bagwabo Iguti Bagajai kwemboli Wabagajita Kwerede iguzurizikwa Lino mwini aya masese Alimi Lino Ugambo Iga matepo Abapaisi Mai Abakede Yari Lino, ikutina mujisi igulanganya kwande iguswa kulijeji ndajita ambevo pere ndijibwesa ibuyo iguswa kukufumpa ogo iguaga jincha kulanganya igwangu jagumarina mulinchijo mwabona ero mpawa tujana kuti mbuli mbomu wana uyugununga jina jati nilankonya kusule kukuleta imakalo ambungano na makoro anto mwenchaweni kukujiswanganya Mwabona, ilukega ambo nchesho mena, iguti, jizwa iwareza. Lino tulangwisha ejo. Ilo ndiye aguti, zindi zimu, kuyamina ari ejo mui umui mpati, chagamba, ujatizi ya nchijo. Mwabona, ilo. Ogo, uligabotu, sesampa uli mui, pepe njoyo. Ilo, sesampa uli umui, nisampa ulabu yojibi, utashoma. Nikutari umwi, Yeri vantu wa mwimba gati, yebo usampaura igabunga. Pepe, sejiti, ni lisampaura, jianza, yagabunga, igutari ibantu omwe. Inkamu yabantu, eyo, ipanga igabunga, nyomulisi. Pere, jianza, ibendereze, ejo, chesampaura, yatoliga, a protestant, bubonya. Manda, bamwibe nsuma babotu logo, abo, ndendizi, bagatoliga, wiyo, mramwisha alimwi imuntu, ndiza, ulikede awasunumasigu, antela mpali, inzirabu yo, nyodi jesi, iyagitwe, kigombero eyi, kambo, bagatoliga, ya Roma, ya gaima, matende ayo, munkuta oguya. Agunka igumbere iyangu, alimi mulombe, mburi umwi, mbanga wajita, mbombubo, elio, ibaga gonzia, ujigaga, mbombubo, elio gati, baga yuta kumbwisha, ibantu banji maningi, bagati oh, elio, taji, babambi, bambi, ibali magumi, alivusele, mumungana elio, mburi bobo, gati, yumungano, iwi alio, gati, ndiri, limu zimwe mberi, abonse mburi babu, elio gati, eyomungano yagaliko oguya gati nobamu nyebo inga mwayo ndizia ulinjio pao kambo nzi ibalo munagatoliga wa Roma mwensu mabubotu mwabona imunene imulombe uli wakatoliga mwensu mawini uchomega wakali wamba ula kulindime wakajisi ntolo ya hardware etana iguswa wakati hili ndi ndiri siuti toshomi mujanza Yesu jabugombi wakati pere nila wahambira jionyari wakati lesa wakasulizia mipairo yago ulinisema ningi ndira shoma uchina wanjira mupenzi uliko onse mojesi wakati onse muna katolika mojesi inga wasika kulindue wakawo nyo mwabona yeyo jiri wakati onse sibu bala jingano mwagajita jio jamba nzira ibuyo njagajita mwabwini batamina iguwa bobo kambo bana Kristo iwatanzi bagari kubala singano usure iliabo tulejizi ejo winda kumagani agari ili watamina iguwa bana Kristo iwatanzi walo mwabagabete telejianza jagabalesia iguswa mwagasira ago nyo mwabona ili balubantu wakatoliga na mchuta kufumbwa mwabete balo mbantusi ibagaswa kuisamujo mwe ogo kutoka swida mwabona mbombubo balo balo mbantu bayanda kulia kulia kona alimi mbulibuyo imuntu uli onsi ili abobo tatwerede usampaora ibagami pepe naba omwe mwabona ili tatwerede usampaora ibagami ili mbuli mkutausi ili guma inzoga eyo obya eyo ilu mabantu nyo mwabona elio tejiti alimi awalose ibuyo mebo awangu inga tejiti jejo igutina iyaga tumwa waleza iguti ngila angidwe kujijita mwabona ilu nerede igujata ejo yawini agushomega pele kutina muna katolika mchuda na kufumbwa wabete wasiga oguno kutina wakali muna muhamedi mukirigi na usodogisi na kufumbwa wanga waba kutina wasiga oguno zogo mberwa ingana mugo mbera ibuyo ya kusinizia mulimbwenga ndajita kuri wangu mbombobo masimpe kambo aro montunsi alimi ndaga gombera ba budisti haba zike haba jeni Muhammadan amushobo onse nyomabona mulibobo alimi sebabuzi mibusyo nibagombera buyo kambo mbantu bantunsi abo bayanda ikubagabotu agusola ibamba ibumi buba anini murwendo rwabo lino tulangwa ikuti mulijeji alimi unje ibwano oguno ndezi mulibo biro nabo tatwe nobajea basigoro bapati ibeni kutatwe bakede awa elio balo mbasongo alimi bala njisyo iguzwa uzwa kubantu bambi ajiyo elio ndianda iba wesu aba guziba iguti nze esampaoli ibantu abo nditondezi yabuyo ejo mwami chaga ndisibia elio kugonse nkwejisi lino tatuyande iguzola kuye ya jejo kambu mwanagasi umwi muba uba uwashira na mulombe munini ulima ugusena oguya taga gonja ugujana jiyogunusio iguzwa uliresa inkambo nyo mwabona ji leza ula liyubununa inchobeni nini mububa oba ogo wakari ikujisi ogo musondo utaligira alije nzira mwari ubununa imwini mububa oba wawe ejo chejimubamba uwa mupati ino andi ibuyo andi lingule ibuyo alimwi waka indiga nini ejo jimambaleza uwa mupati kambo ulagonzia kulijesia ilogo mwini ejo teyimubamba iwa mupati leza mupati limulago nja kulibamba imweni kuba ijimo jansi jakuti masongo kunyiga eyi tabagonji imujana tabagonji chobeni imujana kambo ulalijesya ilogo mweni lino amulangelele elyo eji mulirwajo masesege ayibunisyo ya Jesu Kristo mwabona eji mulirwajo kuti kuli tawonji ikuba itu ipati iwe indaleza alimi togonji ubamba chimwe kuba juba muli mwali bamba imwini mwabona eyo cheji mubamba iwa mupati mwabona lino mtu mupati ulagonja kubabu yo mupati amini nandisa ulagonja utama akwamba wapona kuti kulindwe mwabona na itu jimwe mbuli chejo hele tagonji ulijesia imwini ulijetu jimwe buyo ujatikizi yangwe walo mtunsi tagonji chobeni ulijesia kambo jingi asiga ansi iwa mnini maningi kao itu jitanzi nyomulisi welede ikutondega ulijejo mtu umi umbi taga jita ambulijejo ilio mpao ulataliga iguli tukumuna arubo nyomabona pe inzira ya atala njansi mulireza ii iba songo banyiga bala sola mubu songo wabo iumuchana batanta iwiyo iguswa ulingwe mubu jitabobo mwabona basongo banyiga utina basola ikupandula jintu jimwe ikuberesya mathematiki na jintu jimwe amuyeye wakajibika agwalo mubaibere mujiu pepe mdijati Isaya 35 nashoma mboibede uti ajalo ilogo juba oba ilogo uti agwalo imuntu usunda inga wajumwa mwabona agwalo mufuafuwa tagale munichijo ila songo baraji impia ule ubusongo iwabo ubusagana guswa kuringwe winda mubusola kumuchana winda ubusongo lino mutalubi ejo ejo yote pima mwabona iba songo mubusongo wabo balasagana ibusola kumuchana winda ubusongo iwabo baramu impia mwabona ikutina balagonja iwa bapati kwerera kuba babombede kwerera inga bamuchana ikutina ulimupati kwerera iwa mubombe kwerera mwabona ejo elyo nyomulisi ikuti obo mbwini nchobeni ndagawonka kubantu mamirimo yabo amumwi abo bagali barumebeni balemu bamami mwabona baleri bangusu irogo benderesi alimi ganji balo mbantu bapati pao ndakangira mumasena owo mulombwana kwaga inchira zisani ndisa mukutausi umwe oyo wakali ikuyanda kubasiyani andime ashonto ero inga wayeya ikuti inyika niyatagenda ngakuthakwe inguwe mwabona alimwi oyo oyo muli sumphide ibuyo mumutwe mwabona pele imuntu mupati imuntu mupati ulakala ansi akusala kukubamba ikuyeya kuti uli muntu mupati mwabona mwabona ulakonja ulibombya elyo iyo mwabona leza mupati lokoja kuti ulakonja ulibombya imweni kusena obo muntunsi mbwatakonji kuselemuka ikusakana bobo iyo mwabona kwamana elyo muli kwabo elyo basola ikumujana lino amulanje basola kumujana kwinda kukutuma ibasankhwa kuchikolo kuyochana digiri ya bachelor ya art elyo basola kuchichana kwinda kukwambe wabwiyo wabukombi wa baibeli alimba sola kumujana kwinda kumabambe abwiyo kumabambe atukunga kuzintu zebega nakuswa ikujana walota gope nyobo murwana ibuyo ru kwamana nyobo nyobo mutantamuna ikuswa ulindiryo balakonja kubaba pati werete ikuba kubaba bombe werera balakonja kumujana munzira eyo kwinda ukuba babombe ele ufungwa kuti pamwe yabo tozya ibusongo yabo tantamuka uswa kulinguwe ino atuwe jejo ikutegwa mutajimpi ufungwa kuti musola kujana aleza kwinda kubusongo mulimbo kakabete mumunda wa Eden mulimbo kakabete mumasuba a Musa mulimbo kakabete mumasuba agwa wa Noa mulimbo kakabete mumasuba a Kristo mumasuba a Johane mumasuba a apostolo abusuba obuno jilindi mwasola kujungwisya ikusola kujana aleza kwinda kubusongo mutatamuka kuswa kulinguwe jindi jonse musola kujungwisya wina nzira ya kujijita kwajisumi nabuyo mwabona kwajishoma buyo utasole kujungwisya sekonzi kungwisya igambo ikuti sintu zinji ngutali zinthu zinji nzengwisya na kukonzya ungwisya tekonji kungwisya nzira uyu mulombwana mukuposti mbwakhede awa ngaya jakulya tijonya tekonzya alimwe alimwe ngoyu mbwapedi ucisimuthwe uzidemasusu nebo tanda jisi tejimvwisye phe valandaambira ikuti khauxyamu ya jibamba khapela tekonji ikuthenda imala angu werela khapela kwina imasusu phe akukera phe tejimvwisye ejo mulitambyo kakaindi mbukapethe ndi ikuthalipiyo kupanga kucintcha ibusana kusinja phere yakusinja phere tinacintcha inamatizyo kopa ng'ombe eyo isiya mboikonja ikudya ibwisu kwa girini khapela ikupha mukupha uthupa oyo upha bata wayero te sikunzi inchopeni kuphandula acejo mwabona phambonyo mwabona timwi acimwi chiphange yacimwe cimbi eyo nzira ocicicita sikunzi kuciphandula ene kuchikuphandula inzira imphana ziyobiro mbozima na marubaruba obiro amushopa omwe khapela yomwe lidasubira alimwi ilimbi ngayelo alimwi lidasalaluka alimwi ya bhoro tejimvwisi subali omwe alingawo ino mubala uzwidhakuli mwabona te sikunzi kuciphandula phere nekubabobo werede kucisumina ndalongoza kuti siweiyo umwi wabukombe inga waphandula kulindime obwenyika eyi moyimbwi mumukondo ndalombosya wakonzya kundisowera ibhola muluwo munzira ya sayansi palisunguluka akulilekera kusunguluka kumaninide iwapiri mubusena bomwe yebo inga tewacicita nekubabobo eyi yibambithwe yakulondoka kucindi ikusikira valakonzya ikuziba ikuwola wasuba kuminiti nyaka ili makumi obero ikuzwa lino kapacisi makwachi na nkhoroko kamwi kapela kamintchini ako kalondokete ero nekubabobo ilingwi awo ero mphawo yamina kuli yakainda ino kuti yakalulamika anini nya ulibamba ibuyo kuba mufuba ikusola wabona abowonyo mwabona tasoli ujana ibusongo wa kungwisya osoma buyo ejo chamba alimwi waingira kulijesya awo awo phopede yocichana lino yilumbide maningi kulijejo lumbide obo mbwapedi mbwalijesya mwini lino tulajana chiphati 6 akamphango 9 anditalike lino ero cindi inakachula chinamatizyo yasanu ndakabona kunsi lyacipayiro nyuya yababo vakajayi wakhambo ikachwi inalezi akumboni wawakajatilide amone takuhambithwe munyama umbi na chilenge chiphona chiphona kukuhambirisya uku wa chinamatizyo chasanu lino amuye wakaliko kuchinamatizyo chane wakaliko kuchinamatizyo chitanzi chapiri chatatu achane pere kwina awa mwabona ino kuchina mwalangisya athupalepuyo mushule timwi chasinamatizyo athujokere kuchinamatizyo chane mwabona alimwi ako mkhamphango ka 7 ero cindi inakachula chinamatizyo chane ndakamva hichwi ya munyama wane kaliti ora bona cindi na kachula chinamatizyo chatatu ndakamva chwi ya ya munyama watatu kalichi bora ubone ya munyama wapiri bora bona alimi munyama mutanzi ikati bora ubone pere mphawo cindi twasika kuchinamatizyo chasanu ina munyama lino amuonepuyo ero cindi inakachula chinamatizyo chasanu ndakabona kunsi lyachiphayiriro yakupinda ncopeni mwabona kwina kwina munyama obwya alimi munyama kuyiminira nguzo pulisi obo mwabona kwina chilenge chiphona ino chimwi cha zilenge twakajana kuti mukulangalanga ciyopunosyo mumambungano ikuti chimwi chasyo chakajisi wakali mulavu aumwe umbi umwe umbi wakali musune aumwe umbi wakali munthu aumwe umbi wakali sikwaze twakajana mumakhalo ambungano kuti aba banyama bone bakahamba inguzu zyone bakali bungene kusunguluka intchito yaba apostolo nzirabuyo ejo chikombero munkhanda ere omwe chimvwisya thambo sikothola cindi yakunjera munichicho nzira mothola chitrowa onse awa akuthondesya mbuponya buyo bakali kumambera yeji ikaperere acwi kukuthauka icwi mbuponya mopakacitha bokesi yachisumiramo mukusena ibusalala munkhanda abomwibombi ina akwano twakathondesya mukusena kwinda mwibala ya migo ya Israel pinda mbanga ibaga mpa makaro ambunga ari jiroba jiroba daira ibonji jisera tu sedianu amone kuti abalo iwo pange wa munyama bari mubonya kundembera ya mugoa iyo nzira one migoa iri kumi ayo biro boyaga bikidwe one ari jimi ajimi na migoa yotatwe arubasu aromwe iyo banyama bone bagakara akulangira migoa e uswa kunzira yonse zione iyo jindi bagenda akujana makati mawotu akutondesya mubonya Indi wanjira, wato, wakari, wato, wajingirira, jisumirano, kerio mpao, twakajana ibuti, jisumirano, jambungano, impia, yaga iminimu anyiga, wakari muu yao salala, ibulowa, wakapirusigwa, kurindiswe, muu yao salala, ilibanya babo nei waka iminina, alimi mburi, ikowa, ilikumi aibi, ya Israel, mburi, wakarangira, ilikuchana ibupangi, wabo, bakupesa, wabupangi, wabonya, bakupuleta, uli umi, aumi, wamaga ni mabotu aya, one, mbubonya, agarikuwa sijeni nchobeni, umi, bagamba ura, umulavu, umi umbi, umusune, aumbi, imaga ni maboti, one, chejo we, imaga ni mabotu, one, chukwabiri siyo ya muya usalala, amen. Ngari busia yonse, yagandika tazi ya igungwa, ino, itandia igwa, niyaga ili sambamwe, era kuzwita, jindi, nega kwa muntu umolemu, kwa amba iguti, inchito ziba apostolo, yagari ijichatiri ziyoboyo, nagaji mkwa kajamba, zindi zinje, pere kumbwa muntu, achimo jipati, mulimu gamba usi, mimbuli imwe, boyo wakari mba imapugu, mwi azi sirwe ayubantu, njaga bala, onse, kwa amba iguti, inchito ziba apostolo, kisi yagari kwerera, inchobeni, Kukuisha iwambungano. Igaguri, inchito ziba apostolo, intaristio, jiona, yangyo, igutari, zigatezio, intaristio, kambo baibiri, yamba kuti intaristio, yareza, yagitwe angistio, ziba apostolo, ya, Kristo, mutwe, bwere ajiswi, Arimiji ndi oimurombwana naga ima alia Agupabuga nasi obo Da Uyo moyo wangu Waka wisi wanchobeni Eno ndaga eya Taji kamji Ndabona lino Musina matisyo Ija gaibununwa Wamana Mwabona Abo obo kuti Mbabo Mwaka kabete Kaba impi awo pere Wakari jintu jimwe Jaga amba uyo echo Lino amobone Barajira ngirira Ino jindi nituwaka jana Matayo 28:19 Agutobesia Jindi ejo Jindi jamatayo Oyo, wakaimini na mulafu. Elio, kubora, omuya, wakajala nchobeni igambo, chobaka pisia, musinari ya Jesu Kristo. Elio ngoyo, wakabete, gangwi alia, alukwalo oro, gronya, ujingirila, ibushomesi, ibusetegene, waro pisio, wa musinari ya Jesu Kristo, chibotu. Niyabuswa, umakaru ambu nganoli. Amwene, pere awa, jindi twasiga, ulijeji na matisio, jasano lino, Kuina, sikutanta, wenda, alimu kuina, mnyama, wakuja ambilisia, Johane ibuyo, igaberele, wakajichula, kabela Johane, wakajibona, wakajina umwe, wakuhamba kuti, binobora, langa, bora, bona, mbone, ta wengusu, ya jirenge jipona. Na uri, alimu ajina matisio, ya isambamwe, kuina mnyama, wakuja ambilisia, kuina ajina matisio, ya jiroba, kuina mnyama, wakuja ambilisia, ta wengusu, Ya kujambilizia, mwabona, wina wakujijita, mwange, winde jinamatisio jane, wina kwambilizia, winda kungusu simwe, siyamu nyama, kuswa, uri jasanu, ya jisambomu, na jinamatisio, ya jiroba, pe, lino amwone, ndaji anda eji, mwurimu sindi, siyasi utanta, wambizi sione, sutanta omwe, wambizi sione, Jandeni, wakari mnyama, waka ambilisi inguzu. Hini jonsi sikutanta, naga kwela mbizi, imbi, na uyo tuga, higwe nzia. Mchobombi wa mnyama, wakaswa, uya ambilisi ya. Ayo, masese mapati, wawona? Ayo, maseseke. Wawona? Ayo, maseseke. Kambo nzi, wa ambilisi ya maseseke. Kambo nzi tagwe umwe, awa, ajina matisio, jasanu. Ujambirizia. Chejwe. Wende na kujibunusi ejo. Mwami chesu. Chandi pasunu. Mwabona. Najifumojino. Manini. Eyo ncha, iwoti, masese amakalo ambungani, agamanagare, ujendi eji. Masesege, asugurwa na Kristo, ayibununwa, ujendi eji. Sugurwa na Kristo, watuwa igutanta iwawe, mama malimi, alimi, kukamu chana ambizi, isiasia, isangeli, hamibala, yawe iminji, kabela ulenzi, wendo lonsi, murunyonyo. Tuwaji chana amiembo, azumizimbi, jindi, wawusia jeji, inga, lainka, ulenchijo lino, pere, ulalea, usagana, ujiyo alubo, alimi, tula, ulaunka, ulenzia. Na ukegambo, tawe umwe alia, lino. Tawega ambo, kalembe dwe, tuambo tumwe, tuwaji ntujimwe, lino, mulaeya, utaliga matalino, ndagati, tawanzi guba, ijintu gautawega, sa, mulaeya, idosi, linini, lia inki, mawana, lino mwele de uchana igambo, wakali gambo, kamwe, kibatagele de iguba, amu nyama, na ingusu, wandirisya eji na matizyo, mugu, na maturwa. Alimi, kita resa, bugonja, huyubunu na igambo, iguamana, kambo, jaro jonsi, jonsi, jirede, mulingue. Igambo, chayubunu na, mbuli, mbwewisya, kugambo gama sisigi, apugu, yarununugo, ujimo, mbuli, sura na Kristo, ayubununwa, alimi, kujendi, jomwe, mbungano, yaunka, alimi, zintu ezi, tazi itigi, agwalo mubukaro kwa mungano pe bombo bali tanta mugite mubukaro kwa mungano mungano yawe mkwa inchabeni indi eji mungano yaunka ujulu mujipadi fo yobunusyo aimi kaiweji igusigira yachogera amwami wayo mujipati 19 pere ezi namatisyo awa jili mugu yobununwa mojagabete mbojibete amboji oba mwabona eri olino eyo yagede kuba yabukalo wambungano yagayibununwa kuinda usinamatizyo ezi eri olino amulangire eyo yitola
the four stages of his rider has been revealed
isibena sione yesu kutanta wagwe yagayibununwa isibena sione yesu kubwa na Kristo genzia yagayibununwa Ujendi eji, kigago, taberete, ikuba umwe umbi.
And there was four living creatures of God to announce the rider as they rode.
Iri wakari sirenge chone, zipona, zialeza. Yawambiri jasi kutanta, mwakari vyabu enzia. Ibanyama, pone ninguzu, zione, lino, tulize kuti, munyama, upandrusi, wabambi. Wazimini siyo siya baibere wamba ingusu lino ati yungusia igabutu ejo ibonebanya mubaibere baimini ya ingusu agati gabantu lino kutinatu walanga mbulimuni tanie chindi nagabona jisi jimwe gajibuga ndisa nagaba masegese gajisi gabambo urubasu irwagwe mujimini siyo hao wagabona ingusu izimbi gazibuga pongo yagaimini na jintu jimwe Hao wakabona inguzu simbi kazibuga alimi alimi wakarisuru kajisi imecha imanji wakaiminina wamibumi Hao wakabona jimi simbi kazibuga mulavumu pati kajisi meno wakapenzia basyalisi Oyo wakaiminina inguzu siandeni umaninina umui wakari ii ibuami wanibuwa nesala habumbi jikozi ya nyoja ya jiroto Daniel wakabona jire ingano ibuwa tinesala wakarota jiroto Kere Daniel wakapandura jiroto jagwe Alimi, wakalirureme ajiroto. Amen. Iutinamuli sibu yo, ejo, jagajitiga. Chinzi jagajitiga, takutana ikusu awa, muna kushana, ba, ziloto, sirijisambobu, sitoberene, jagasiga, uwerana, ujiroto. Amen. Mabona, ijiroto, japandurwa, jalo, chirengano. Kama mtu ndiza inga, kazi yalwa kari agano, iendelesia, ukala, asisimuge, indi, Na, kibona, haolesa, ulangira, mukano, liawe, liendereze, eri, ugana na kuringwe, jiri, wakajishamezia ejo, musiroto, mumasu wa mamanino, kuti uyoswa ibantu, alimi, amwalo, musirengano, mabona, inojirengano, chindi, nolanga, ameso, igwoi, wichobeni, mbolivobu, kabela izintu zimwi, ya igununga, alimi, wima, ubambira, igabo, tubuyo, uchatigizia, nchijo, bona, ejo, jajitiga, ajejo, Yehova asimwe simbi. Pere rino ndinoto chindi noli mungonzi alimi makano ako osame ta nyanyali alimi uli ikukhano iliyako tiyendereze uli kuposena kumwi kambo chindi wapirukira ulayibaluka oko nkhowapede ulayibaluka bumi ibwako wonse mwabona abobo ndi khano iliyako liliyendereze pawo muchitirano mwabona mbuli mwiminisi wa munganda ya milo apsho mwagali kwamba tokonji ikuba chinthu chimwe chotali imbopo alimi ejo ithandira ikululama inthoveni mwabona ilo mphawa kutina wakasiyakwa koli mulongolozi lino yebo wabona kuchita ejo ayo makhano akuziba obiro ayelete ikuba anthu omwe munsi ikutali yomwe awa makhano onse anyanyala imwelimbi ambali awa chindi wanoona amakhano osanwe aya atanyanyali penyo mabona chindi obiro wakasiyakwa anthu omwe munsi doinki mukoona yebo unkhapuyo ikuswa uli lyomwe kuya ulilimbi muli bobo yebo doinki kuyoona wina busena bukubwene wakuonena elyo tokonji ulibamba ikwako kuba bobo abobo ziphiko akuitwa yakanso alesa yalonziyalo ziphiko akuitwa iwalesa akalo pakutha kwempha baibeli yakamba mwabona yakasakwa ikuswa kumalengero anyika mwabona lino tujana kuti imunyama wa Danieli wakali ikwamba ikuti yakali ingusu yakali kubuka akati ikabanthu ya elyo chilengano cha Johane awa ajalo atondesya ikuti yakali ingusu masi kabuka muli United States laliponya mchiopunziyo 13 muli kaverere alipa kuti na kuyanda ikusiba kwandene nyomwati elyo yambaula makani anguzu yajesi akwalo yilaimina ingusu zisalala asyalo munyama sena mukalizeyo Amone Rebeka, jindi, mlanda wa Abraham, Eliesa, jindi nagasiga ikwesa, Rebeka wa, wagamu, tansiga, ankamere, jona inkamere, njaga pamanzi, elio wagatanta kamere eyi, uyoswana, sibinga utalibonyi, ijintu chonya, chagari upamanzi, chagari jintu, jaga mutola kumunzi, uwagwe, wagajiri kusa, amurumi. Alimi, chintu chijonya asunu, mabona, ijintu chijonya, jomungano chipamanzi. Eyo nimbuto ya chwi, ndechwi nyonya, liba, gumi. Ugutola, ulisigwi ingawesu, utalibonyi. Mabona, Iri amlange ojirondogete isagwaside imunzi kabera abali munyunda ngulele ikuswa umunzi wakwe tindi labeka naga mubona iyo mungano iswana Kristo umulengalenga iyo mpao wamuchosya umunzi munzi wa tata oko masena imanje kwa bambiti isaga wakatola labeka nzira njionya iri amubone wakaru yandisho kubona na ikutanzi oma wakazuzan choveni kuyo muswana iyo njenzira imungano Moya, ni uswana Kristo, mumulengalenga, agwali onse anguwe. Lino bambe kwa baibe, abanyama ninguzu, ambone, ndianda lino, ndianda kuti mubonesye. Ijabulosi waka jisibo ne, igajincha, banyama, bamibala, akuyabuya, waka jisiba nyama, iwawe bone, abo, bagali botatwe, ibabo bonse, abika, mwana mbuli umwi. Akubamba oyo umwi mbizi isiasia mbizi ituba mbizi isubira mbizi isia alimi twakabona ikuti imwi aimwi yazezyo yakali jibela chamulimu wakwe jibela chamungano mthanzi ejo chakali thanga ikuba ikapungwe kunesiya Imbungano ntanzi ya Pentecoste muya usalala wakachirirwa gaseruga igabwesa muya wasikorona Kristo gabamba gabunga gazi ya rabana basimbi bagabunga uyijangu suzi yakwe hindi siyo tatwe na kuzivika muli omwe na kupanga imbezi isi ya siya ili mpao upegwa isi na alitegwa lufu na wienzia kuya mbutamani ya ntangara wiyo mboli wajagali ukonzega lino ambone wakapa imbezi kabela ulimo kuyienzia leza jis walo mboli zindi siyo onse lino amulangirile hindi sukurana Kristo na alibonya lutanzi lino wakalibonya munzi mbezi ituba mwabona ba utaweka ambo mbuli mbagali igonji iguba njiesi wabuyo mumbagano bagali bianda ruswanano ruswanano iwanu nguatome a Kristo ere bagali bianda ruswanano kebaga gonja kwenye sunda inchobeni bagali bianda ikujana niomulisi mburi yaga munga nini gari zandula bayoboga mumbagano nyebo nyebo murigazi nyebo Novemberi, mwabona, balomboli, boba hamba kuti, bayuni, bama pepe, ere ikuti na, yarurugwa, bawesu ejo ejo. Kajireji imo, ya kulanganya igweza, mwabona, pepe, ino tu, ikuti na, tuwabona, jintu jimajirobete, umugwesu, natuwa mbebo yo, kawujibika, umbele yaleza, kawuyanda imutu oyo usigira, tuga murete, mwonya mugusu, gwareza, mwabona, Eo nje nzira, nzira ini ya ujijita. Nyomulezi Jesu wagamba, uyoba nsagu omuya. Kambo Jesu wagati, zioba, ere, mutasi nonkori. Uyo nonkorezi ya maila, mwabona, ambareje balike, uyojita, ambaregele, agandanye jindi, jagusiga, mwabona, amusirege zionsi antomwe. Amone mnyama, mwaga unkira, sigurwa na Kristo, waga unka, amunyama, nguzo siagwe. Onda jianda eji. Natali ya guli mkwa ibugombi yonyalino, mabona, ndisa, jibugurusyo. Mamone, jindi, sigura na Kristo. Oh, sialo, sialo, jibugurusyo, mubusyo, wajigotu ejo, jamuliro, kajirengelera omuya, muganda, mane, oh, mwesu, leguwa kuchi, nagajibona, kufita, ugana, jindi jonsi, kilabora, munsi iliangu, jilandi, jengesia, ulandi, ndi, vika, mchimo, ya kutari mkwa, togonji, kuzibila guli nchijo, Togonji, ili sete gene logo. Amone, mwaga mkira sigurwa na Kristo. Bone, haba nyama ibawe bone. Bamurimo, ogia lesa wakatuma nyama wawajirwana. Mwabona, linu amulangirile. Pawojindi jonsi, mnyama, wakatanta. Ambis yawe, sigurwa na Kristo, wakatanta ambis yawe. Mnyama wawe, mwambirisya, mwurimo wawe. Lesa wakatuma mnyama wawe, awalo kabela. Bagali, ali oyo, wambilisi iku wana iwawe, wulingwe. Inoruko na lurache, jende simkondo, anjira, mulisa mangulwe, muya walesa urabusha, jeresho, wulingwe. Ia bobo jende simkondo, naga inka, mulisi iku wana, Kristo, lesa wakatuma mushu, umwe, wangusu, kuyo muswana. Ino pao jende ba, waga inka aluo, mulisi kutana mbizi isubila, mubara umbi, nguzo zimbi, mulimombi, lesa wakatuma umumi, wulingwe. Ugumurwana, uja chilambungano yawe. Igatuma umi watatu. Alubo, lesa, wakatuma wawe umunyama watatu. Aguja ambilisia, wakatuma umi wane. Lesa, wakatuma umi wawe wane. Ilio mpao, sigurwa na Kristo, wakora. Ama karo, ambungano, akora. Aro, ujimo ejo, amulangirire. Lino, oo, eji, nchibo tulogo. Lino, tulabona, kujincha, kwa chavulosi. Banyama bone, bone. Baba, pandula, iguti inguzu. Ziaga yungunua, Na esu inguzu, jega ibununa, njiga, anzira, mbaga korela, aisi ya siya e, ilufu, mbezi. Inu atulange inguzu, jareza, ziaba nyama aba, bagu barwana. Imunyama mutanzu waleza, oyo waga inka, uyoswana, sugura na Kristo, muya, wasugura na Kristo. Jindi, noga jiri, mugu isha iwawe. Inu amu yeye. Jindi sugura na Kristo naga tanta rutanzi. Wagari mumurimo waguisya. Sugura na Kristo waga tanta rutanzi. Mumurimo waguisya. Inamulangi. Umui oyo waga inka uyomuswana. Mulavu. Mulavu wa mugu wa chuda. Lile ndichwi. Jindi uisya iwawi. Wawechi ni waga inka. Ichwili ya wini ya gonka uyomuswana. Ako kega ambo, kwa kajisi Irenius. Apolikap, Ababo barombwani. Musarari Martin. Jindi, oyo sugura na Kristo. Nagari wenzia, kuhisha iwawe wabubechi. Leza wakatuma, kuhisha iwawe. Echi, mulavu wa mugu wa chuta. Ile nechi, lega tondeze kwa. Muya usalala, ani muya usalala. Oge, ulitondezia, wini, ile nechi. Awo kega ambo mbungano tanzi, yega jisi ikuponya, malere, zilingano ngusu, kambo, yega ichwi ilipona, mjimo, jamulavu, omuga wachuta, watantide, uyorwana, yega. Amen. Lino, majimwa? uratumanguzi yawe tukuna Kristo leza uratumazi yawe itwi tukuna Kristo wisha wabeji wisha wawini wagamuka ajo yojirwana ino oyo wagali umwi mutanzi ino yagali mbungano mutanzi yabu apostolo eyo yagamuka uyo umurwana ino mnyama wabiri oyo wagali sigurwa na Kristo wagatumwa wagali mnyama usubira uri wagali oyo wagatantide wagerede iku kusyaro umuno walimi ikuswa anyi arumamba ino umwi wabiri wagainka uyo umurwana wagali mnyama musune ni musune jamba nchito mnyama wamiguli eri nokutina twagonja uyo wima anini andi nya andi utegwa mwema simpe ibona je ilino lino oyo ngomushobo ambweni inga wamu nyonganya anini pere arusige utwa taila oguno amulangirire akubona ikutina tayiri tayiri mungano iberega nyomwa bona eryo kuli anyongero wa mungano yatwa taila lemba esizi ntumbamba mwana waleza yomeso awe ali mburi mabangabanga amuliro amatende awe mburi muguba mubotu ndirisi mirimo yago mwabona iwa mirimo yonse lino mwabona kambo gongwe wakatantide angwe abiyandisoro wago amulimo mwabona yonse jiribuyo arushomo arugagachiro mirimo yago arugo wabiri mirimo yago wamamanino windira kumutanzi mwabona jitundesha jitibukalo watu watalira sigurana Kristo nagamana usitigira kunjira mubukalo watu watalira mburi nini yagari ngonja ikujita intu pere ikuberega kuyo kuyo alimi jitulimbe musune walo walo munyama wakutula mwabona wakapa maumi abo wakwangurugo kuyo mburi mwabaka gonja kubapa mumakalo amusinze nyaga iri juu okia jaguti unagatoliga wakenderesi inyiga hirio wakanjira moonya ina pepe baka sumina gufwa itina wakari rufu ejo chagari igabotu baka unka agufwa neguba kambo nzi muu ya nguenya wabukalo awokega ambo balo awokega ambo Irenaeus Awo kegambo, Polycarp, Johane, Paolo, abantu bapati bengusu, obuya, bagarwana jinteju. Paolo wakajibona, wakati, ndezi, wakumana iguswa iwango, kuti baompe, bayonjira agatiganu, bagwesu, babaisya zintu, zipiringene, harimi, uyomu tantamona, amulangi uyomu apostolo mutara, mubaoba, usinizize, taigwe alia, tureliawe, harifite, nibunda. Meso awe, gaso misuzi. Pele, wakari kukonzia ibona, fulale, pinda abo. Ejo jiranzio, kaji, perega, utala ogia, jaguti, bala kukonzia ibona, 120 million, ya mumoni, mwawenda, mumwaga. Wakari kukonzia ibona, fulale, mubotamani. Ngoyo, mbaga bete, ilio, wakajamba, uyoba, agwamba ejo, jagari kuyojitiga. Alimigati ya walo, gazumanana, usiramugira, mubukalo ibumbi. Wakari kusa, inu amupone, ngoyo mbaga bete, ambari, uzwengwe, musalari Johane, wakapona, indi jina mfuma ningi, ilu jindi musalari Johane, nagari kusora iweza, marembe onse, setegene, wanani itwe amu ya usalala, wabika ntomwe, wabamba baibe, ulero, wabaroma, wakamuchata, umubika agasua, kapatimo, wakari kongwe ya, ugasua, kapatimo, kambo, gachi, iliareza, walikapi, wakari, umukwasha, ulisandurula. Ndagabala busu wabu mwe lukwalo oro. Baria, iluwawe, mwaga lembela, polika. Halimi, utapatila, utali, umutapatila. Pere, umurumba isya, mkuba imuntu sijamba oyo. Wagari kuonja, kuisya, kusumina, kuisya, iwa Jesu Kristo. Oyo wakasyawa kuringwe, ikuswa waleza. Ulembo, wa Maria mwini oro. Mwaga lembela, polika. Polika, wakasani wakubalafu, nyomulisi, pepe, waka umpa, wakari kumuga kulimbabo, wangurura mulafu, mpua ya misubarinu, elio, waka mwaya yusambiro, sena, wakusambira oguya, waka indi, wakubika mumu, mpua ya misubarinu, akumumpa, elio muruendo wakwe, basere muga, wakari kwenda, amutwe wakwe ansi, imusunguli, unalomani wakati, ulimutara, ule megu wakabotu, kambozi, tosampauli, ijintu eji, wakasumana nabuyo kulanga kuchulu, Elochi yaga hamba ura ibuswa kubusena bumwe ibaga kwenzia kumbwishya kubusena kati kwaleka utayowi dilandwe kambo nsi waga imbwi ati elio ilojende waga tariga kurundiga tibodi alingwe ikuti kamumpe waga lijimbo chakuchulu yaga seruga elio elio imbo tubotu uswa kuli angelo kubusena bumwe waimba waimbo kawe agwalo na agalabaliso indi yomwe ulisi kusabula. Abo mbantu basi jamba, abo mbantu bagonzia wima, laga fidaru chomo, mujindi jamakalo, pogia, igapenga jabu biabi, pere ino, bagalibani, bagaligunsi jabu nanige, muya walesa, ngoso. Na, utarubi eji mbungano, wanyebo nubagosu kutepu, ndiana uti, ulingule jeji, mbobu ti bantu mbagonzia, kujita chiri jonsu ijembi, unzeri angusu ziareza, jaga nguru itwa mbabu. Njobika boges e atala hawa. Wimi na jejo. Yutinale sawatuma muya. Umwe agati igabu. Cheju ntu jireke ejo. Tubago nja. Uberega ajo. Walo muya oyu uberega agati igabu. Ino utuwa mutondeja kuinda. Magani agali ambogan. Halimi. Uchurwa kwa sinamatisyo. Angosu. Esyo. Yangurwa. Ulangirira. Mubonya mbungano. Gai huida. Ibu nani gen kabera kibaga kwenzia kujita jintwe jimbi. Ino mutanzi wakali mulavu. Oyo waka vuruma. Eyo ejwi isalala akunjoloma. Iwabili mulituwa taila wakali musune. Alimwi wakali minidwe munyama wamiguli munijatile. Alimwi agwalo wakali munyama wakutula. Eyo kiyagali ilogo mbungano nini yabujete. Lomu yalikarijite oguya. Wamiaga ile juru, amakaro amusinze, alimi kufungwa ijintu, ya kagali iuliamba, guba, jambungano, ya Roma, bagaja ikuwa mponya, ilio, bagajita kuberega, unka kuswa kubusena, uya kubusena. Nyivu noba mason, ngena kuchi muswerele, mulaye ya na, jitondesio, jaji ingano, ino nyivu nyivu mulisi, kia ambaura. Inamu wane lino, utina, mwa, utina malangisha, abo, bagari kubwesa. Kumamera Bible eri, mwabona, eri wakaji chai kuberega agati, ya umi aumi, haowe, musune, eri ojiendi, njaga bora, wakaji bala busi wainda, mwabona, jiendi jintu, njaga unka, ajitu usio, njaga siga, kabera, wakaji tagu, wakati, utashi swaini, amafuta. Ino wakaji tanzi, wakari sumini na kwenda kumbere, ogu ya agufka, wakaji nandaba, kambo muya, wamugano, mbosu maobo, wakari jituzi, mcheto. Hili wakenda kumbere, ya wanguruka, mbole, wabaka gonzia, ikwenda, tabana nigitwe, mbuya wini uwalesa, wabukalo obo, agufka, mbole basi jamba, jituzio, yoro times yoro, mamilioni, magumi ariji sambomu, alirusele, ambabo, mbolembo, musone, jituzio, oma, zena mwajimfusha, mbobo, chibotu. Ino jituzio, jigonzi yabyo kumerega, mbukalo, uruwana imuruwani oyo, wamiaga eyo ireju, jomwe, lino mnyama watatu oyo, wagaswa, uli diabolosi, yagari mbisi isia, mwabona? Lino mnyama watatu oyo, waga unka, nguzu kuswa, kuliresa, uyo umuruwana, uyo uruwana ingusu, ziambizi isia, wagari muntu, mpyungi, musongo, musongo bukaresa, nyomulisi muntu, musongo kapati, winda banyama bonsi, mabona, waro musongo logo, ambo, ula, umuinda, iganji, waro mpyungi, muyenjesu, mabona, ilu awa, ibukaro iguswa, kubukaro, mamusinze, ino, tabuswa, kubukaro, mamusinze, ino, lubasu ororombe, tindi, imbisi, isia, nyagari kwenda, tindi, nibaga padresia, zituzio, siyabo, 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 azintu zionse, zobaga jita, alimi mali agali uyo, o, mulisi, o habo, moja gabede. Ino jintu jitomela ajaga unka, uyoru wanajejo, wakari munyama, wabusu, wamuntu, musongo uite mujenjesu, mubotu, wakadani kwe amuya uyo, wabusu wa obo. Wajirangisiana, lino, waga unka, uyomuru wana, wabukyungi, wabusongo, galesa, ulingwe, o bagali bukaro baru bambururo Martin Luther, John Wesley, abamwe bambi, mwabona, wakali rubambororo, Pingilai, alimwe O, Bones, Galo, Knox, Kelvin, Abons, Galo, mwabona, bagaunka, wakali ibo pyongi, Erolino, amlangirele, mchaveni, uzita, kubokalo, wamusingi, uzita, rubambororo, zira A, amlangirele, wakali ibo yenjesu, wamuntu. Utina wachala mkulungwito, yago anini, nishoma kuti bantu, bayabu gasarirwa anini, ya, ndiza, omuya, utina wachala mkulungwito anini kuyo, kambo, ndirizi, ikutina, mebo, kandi mkwi, ega mbauga, uyabu pia, ndirizi, mlele duguba, ubusena ogo. Hey, ambone, bagaribu yenjesu wa mtu, kino, saa, mwagwisya, oyumunyama, watatu, satani, wagatuma, wagaba mjenjesu awalo, amlangirire. Mwero wawiti laurwa shereni, mwero wa tatu, labare laurwa kwabili, mwabona, oma, mwabona, gozeka kupangila mari, iwe njesu, uchana mkwalite ya njiga, bukubi, galeta, ulinchijo, ejo, jazuri wanchobeni, ejo, chagatari ya kubadilisya mipairo, ilugu, iwamba ibusena ibutegwa, wakusalazizya. Nyuya yabafu, akukombera bansiku babo ikuti baswe, eyo o, wakayandika, ikupa, niito, azintu zionse, siyago, arubono rwago, ambungano, halimwi, siyagari jesi, siyagari yomwe, ambungano, ya, yendere siyarubono rwago, halimwi, tamubwani na, bamwi aba vangeri, kuzwa obono, bajijisibu na nige obo, mbubonya, halimbabo, iwamba baka gomena, ikupa mapensheni yabo, ikubikia, matidi, kuminzi yabo, kuzintu zimwi, ba, mwesu, ta, kandiyandi, ikusika ari yejo, mwabona, hererino, na karanchoveni, ajeji, na jebuga akubona, ogo mkwea, inamuone, balo bantu, hili ulimbabo, hili ulimbabo, ejo ejo, tajisi jintu, yomwe jagujita, andime, nijisibyo mulimo, ulijeji awa, inamuone, imunyama, iwoora, imurwana lino, mulimontu, ilio tonse, tulizuti, o imunyama, wamontu, ezingosu, ya montu, mwopampo iwawe, wagazi waguti ago, kakocha, ago, Martin Luther, kaga jisimu, chanzari yawe, jindi, nagari ikutanta, ayo matantu. Kakati, obo mburo wa Jesu Kristo, oi mwili wa Jesu Kristo, ilu Luther, mwagaji soera ansi aguti, jaronchi nkwa awaini. Tauli mwili wa Kristo, kambu waga sumpurwa, agukara uchanza, yarulio idealeza. Yajita inkwembelezio, mwabona, usongo, mwabona, montu. Ilo jindi John Wesley, naga bora ambari, Pingilai, naga mana, Winjira, Kelvin, ilo baga vika imbungano, usena. Haa, uwabirirwa, iusira, ilaga jiri uyanda, lubugurusio, ufumba jintu, jinoyo, uya, wakakora, elio, wakapona, ibuyo mushobo, uli onse wabumi. Imbungano ya Rutherani, ili nyongene maningi, imbungano ya Angirigan, oma, jisi jonse, jabicha, mburi, mbojime dalino, imbungano, aganyongana. Jini mwami Henry, waiti, mbora mwingrandi, marimi kuhinde, maria, wakaswide imaloa, yonse jintu ezi, jaga jitiga, ilo mpao mbungano, jaga swideruni, maningi, abubi, banji, gaba tamina, una Kristo, kavera gaba pona, gaba maga intu, bone, na abosanwe, na kujita kufumbwa ijintu, chakakaribi anda ikujita, akulire megabumwi, abu sofki, John Wesley, galangalangaru poro, akulangirira, yaga ikunu wakulingwe ikuti, buloa kwa Jesu Kristo, kulasalazi ya mushomi, eri uli, doerede, hao, chinzi, jaga jita, wakaswa ikunjira rubamburu rumbi, wakafuna inyiga, kukuswa kwawe, mulirutha mbaga jita, mwabona, jaga jinsi, oyo mtu ingusu, ya mnyama, uyabuya, ikupa mtu obosongo, wakungwisha, uti, jintu, tajirusi, obutabuli buloa, kwa Jesu Kristo, utawuli, mubili, kwa Jesu Kristo, uimini na mubili, mwabona, kujiri kwa nkwana, ikupati, agati, agatoliga, a protestant lino, ejo, nchejo mtu ibuyo, chota, gonji, kwa suanganya antuomwe, jalino, nitu ziose zimbi, bala gonzia, kuba antuomwe, pere ejo, aba, bali, muma, kanso, bali, mugojita, amwone lino, pere eji, pere taba, taba gonji, kuba antuomwe, alijejo. Mwabona, yumwi, waro mbulowa, alimwi, wamba, waro mbulowa, iwini, ikutumu paisi uleji singuzu, ya usandura eji, jimfa, iguba, mwiri wini, wa Kristo, wajigombero eji nini, mwajibedi, mu, mumungano nyomorisi agokegambo barapanga zitondesyo amishobo buli wonse wajipo yabuhedeni mbuli mobayabuya nyomorisi aguli wotamiga ibeni usendega ingoani syabo asimwe zimbi obo tabuli ibuyage mbobubede ugakosha ago gali ijigombero eryo amubone obo satani mbwali mujanjezu kugwera jejo hele mwabona wakujindi ejo abuntu wamuntu mwabona lisa wakabikamuya wabusongo amuntu kukumbwisha iuti ejo tajirusi lino ejo yagali yagurwana imunyama watatu oyo wakabisha imungano kapati eyo njagali kwenzi iuti yagali jibyabi basurubambururo chinzi chobagajita igaindi balomu bukalo basurubambururo bagaleta mungano uswa kumapobwe ayo abo hedeni amituni uchogela ulire sarubo mwabona mbombobo munyama mwagenda obo upyungu iwa muntu sikutanta kujijita ino pere amubale lino igampango 3 na yomunusyo 3-2 anini buyo lino la jengela awa kugambo igamwi lino eji chi janjira lino ibukaro walutra mubukaro wabasiru bambururo bayomunusyo 3-2 jitu nchubaga yuta baga munganya kago rusa mwagatari siyabu yombungano wenda baga ibunganya ya jintu nchijonya wesire chaga yuta jintu nchijonya pentecoste Baga jita, mwonya, ulibunganya, ejo, chinzi, chaba jita, kazitisi ya jianza, chijonya, ejo, mwabaga swita, mwabona, inamulangira eji, jivunusio, mganana, jambungano eji, yasade, uliangero wambungano, igampango wani, walo, mwabona, chibotu. Kupaga mana, hakuyo miasintu ejo, zishede, mkogote eji, doga isikwa, zintu ejo, zishede, ejo, silafi ufwa. Ulilibambide ya kukamba na kuchogera. Ugabunga mbulibu yo mbunganu. Yaga toriga. Mwaga swida. Mwabona. Tambo. Sejana milimo iyago. Ulondoga. Umbele realiza. Au mwaunka. Ngoyo. Ngoyo waunka. Ikuchogera konya. Sena mwagabona igambo. Sianza. Yatubunga. Chozirubide. Nguni. Wagajitarisya. Zareza. Saba apostolo. Imbungano yaga toriga. Yaga Roma. Yaga jijita. Inu, akubesi magani agari, uli onse, ambi, wande, taji gope, mwabede, bamba kuti, nimungano yenderezia, kabera mwabede, pere, babunganya iyo tu, akubika janza, amutwe, wamutu, wenchijo, harimi, di, paka kwesa, imutu omwe, mbuli, wabaka jita, paka kwesa, kanso yonse, yabantu, igababika anto omwe, harimpao, wakanyonganya kapati, mwabwo, Mabuti kanso, mwaibonzia, apalo, ilimbulibuyo, bie ya ibuti, ulisalira, ninguzu, nashoma, mwagobede, ambebo, pere, ati gabele gabotu, hakukagwanzi, ankamu ya bariki, barigo, awa, uyenderezia, mwabuti mwunyiga, mwumuyo jirulamiga, togwanzi, amwone, jintujeni, wagari mwami munareza. Amwone mnyama, mnyama watatu lino, Wagari wupyungi wa muntu, yeryo, wagai minina, asubamburu abo, ibaga unka, iguswa kumutuni, wa, ubeza, wamba, eji nchinkwa, o inguwaini, mwabona, tiguwana, Kristo, ujejisi, jintujimwe, jie minina, una Kristo, welede wejeta, pambo alo, urarwana, nyomwabona, yeryo mpawa kutina, welede, igurana jintujimwe, ino utina wabora, kuhonse, wamba, o, nilimuna boda, eyo tajigwe jintu, kuhonse, Balajita, oyo muhedeni ibuyo ugotariga. Pele sikurana Kristo mupyungi, ulejese mishobo yonse yazintu eyo ziminina kuna Kristo. Ibiyo, wagalea, uruba zorombi, intu yemwe, iurwana njisyo ntanzi, ya njiryo, mwabona, ejo, kejimubamba iwa sikurana Kristo, mwabona. Kabobo basubamburo, jindi banyama, ibaga unka, ujimo, ya muntu, uurwana jejo, lino, mutarubi eji, no kirasi. Mutajirubi, mwabona, amuye, mazwa onsi abumi wanu, mwabona, ababa nyama, ibari, rulemi, ngumbububu mbamba imwami, mwabona, mwone bugombi bwamituni, wagaleta, imunyama imuntu, waga unka, anguzu yareza, minda kubusongo oboreza, waga mupa, wagaleta mungano uswa, bugombi bwamituni, kutogera, kulireza, Peremu, wakajana, mbukaru obo mbuwanya, iwa mungano, hindi, wakatariga uunganya, ujitajitu, kijonya, wakajitia, umatari jiro, yoromo, Taga jita, ino, yobamba ibana basimbi, umbungano eyo. Ero nchingi chamba, yati ilino, jaguti uli, tena ujana, ulondoga te, karimuere te, ikuyumi, insana, ezo zinini, zishede, nzojisi, ino amufirire, ulingwe, kigaba jenjesia, mwiyo bunusyo, alvo, 3-3, arujane, nashoma, na yijana, mamini timashon, toboyo, ainda. Yeya kusuwa nzira, moga tambula, agumbwa, Agu jati la maningi, agwe mpa, ibuyo, mubumwe, yeya kuti, wakaswa gubi, ulibobu, mabona, elio amulangyao. Utina mbobo, yebo, wakarangisi, njo siga, ulinduwe mbole mupi, alimi yebo, uyo siba, alimi yebo, togazi, ora, njeo bole la ulinduwe, uyabuya ansi, uyo kwisha, Jibikiro ujankendo, mabona, abobo, chejijo, inochinzi, imumoni, wambungano. Hili wakamuka mohonya mujianza, chijonya, jagabunga, igamutima, obu hedeni, omo, mwaga swida, alimi, mwajiri omu ya asunu, bantu, lamyo, ishomega, tabaye ya kutabo, mwini, mwonya, iguyo, mburi, ibaka toliga, mboga bede, hili, wa protestant, basega baka toliga, dindi, ujisambo mwe, ya umwe, isambo mwe, ya umwe, mbubonya, Wende na kwechwi, busongo, wa muntu. Nina mubone obo, mweanda ajeji. Amuswirire lino, mwaba jenjezia. Lino lino, tu. Tulazumu na kabotu, mwea umwe, wanu. Na, lino, ikuti na tamujeti. Mwendele mbele, mubuzo. Abo banyama, balali sidia ikabotu. Mubukalo, abumwe, mwuri paibele, mwuri agasibia. Awa, chejejo nchoveni. Chobagajita okuya, magani agari. Alatondesia, chobagajita. Wanga mponya awa, agubona, chobagajita. Edu awa, valoba nyama, segazi, ejo, laindi. Laga kede ibuyo, omuya, laga gunzia, ujibona. Wenda, utala uguya, mbonya, mwomundirangide. Mabona, kabera, yerete urulama, kambo. Jiri wawa chobeni, abaibili. Apobo mbobo ti, waya ujita, ijitu, ili jonsi jimbi, pere igwamba, iguti jiri rureme. Amuhibe, lino mnyama wane, oyo wakatumwa, yoru wanasikuna na Kristo. Mnyama oyu, wamamalino. Sena mulibambiride, mnyama wamamalino oyu, wakatumwa, na nguzu ya mamalino. Yoru wanasikuna na Kristo, wakari igurwana, wiesi ya walezi. Sigurwana Kristo, wakari sigwazi. Mwabona, mnyama wane, upona, wakari sigwazi. Lino, amulangirange ibuyo makalo, amulangirange bu magwaro. Ngosi kwazi, alimi, mubaibere, ibukaro wa mamalino, wakari ibukaro wa sigwazi. Alimi lesa, ulago siani siya sigwazi, kubasi nsimi bagwe. Mabona, walo, lino, amulangi, ibukaro wa mamalino, ibukaro wa sigwazi. Isiguye bunu na wajwi, diabweni. Mabona, walo lesa agatana ikwenda. Mumulimo, muli mbaga jita, mumasuba agwa noa, wakatu masuwazi. Jindi, nagaleta Israeli, kabila impi ya farao, yagari bambili kunga, wakatu masuwazi. Jindi jonsi, walo tumasuwazi, mamalino, anchijo, ilumpawa watu masuwazi, alubo, ejo, rendela na ajwi, abobo mbobuti, mbogo nja, kujiwamba. Yintu jembe, ulatu masiwazi, kambozi, bigubunu na wabwini, ubagali, iguwa, moje indi jama karo. Abo mbobo chie mnjiga, msune, magonjai, na, muntu, na kufunga mnyama, wakatantide, mbobo chie, moji wanzia iguswala, uyunwa usigila, ugubora, wasiwazi, bagali jisima sena abo, bagali banaresa, yatuma iwanyama, mbubonya buyo, umui, umbi, wagabete. Imulavu oyo wakari mutanzi, hao sigurwa na Kristo, wakari bonya, mungurwa na, hao wakabusha nguzu zimbi, wakatuma nguzu, yaguyo muswana, hao wakabusha nguzu zimbi, wakatuma nguzu zimbi, yaguyo muswana, hiyo mpao, nguzu ya mamanino, wasirusia sigwazi, ukubohosia, pana kuchogera, kurushomo utanzi, alugo, wamawishi, ibukaro wa sigwazi. Pao, nyeba mzibe, kakujigwe bajama, kukonse wajijo, ayo mama lino, lino ikutina lino, muyanda ikwesa, jibonu siyo 10, 1:7 kweli kutondega mamu yeye mubukaru wa mutumwa wa mamanino mwabona chinzi kiagere kujiti onse masese alesa ayuyu bununwa sigwaze amen dino mwabona abanyama one abo bagenda iyo jagali ruleme igabotu tena mulashoma obo ero lino mbobo bukaro abomwi na inguzu azimwi jagenda kunze iliajo alimi ndoro lukwaro rutondezi ejo sikutanta wasinkondo chaga jita ejo jagali bununwa muzina matizio ezi alimi agwalo jagali bununwa ino mnyama aumwi nguzi ezo lesa yaga tuma muswana ilaoma nchobeni mwerete usiga kujini ya sigwazi ino kutinayo yinja mamanu kukasige sigwazi mbobo ulijejo lino amu yei ino mumasuba mulavu na aga siga ijwi litanzi ikutandila 100 yambabo ibaga sikirira umulavu mumasuba ayo iye musune wakasiga yosibyo linini yambabo baga sikirira umulombe wa musune mumasuba ayo imuntu na agasiga balega agati abantu yemwabona bobo wakali mujenjesu wakaba ankamu ineni kubusena elyo nchinzi tebaga jita satani wakajibona ejo bobo wakaba chosya konya akuba watanya mulinchijo ilyo amu yeye jindi sikwazi asiga kumaregero yoba 100 ya percenti yomwe yabuyo sirira wakali ibukaro wasikwazi amu yeye bonsi abo basi kutanta ibambi alimi mpao agwalo jesu wagamba igumbele iuti na atakafanya iwora iwawe ni utakabi ni mtu umwike ufutuwa uwe mpa saa oro ndugwaro saa mwabona ao potuwe degai togwene mwesu mwyeze mwabona potuwe dena leza ngibo telwelogo se zija ujita pere ndi oyo talibu yondi mewiwi atalawa kwamba ura ngiri omuno amebo ndi agati iganu mwabona ndi ndime ndijisi mwashi halimi ndijisi wawesu wajisi wandianda halimi lesa wawocholu siruse ilogo useruga kuyubunu na jintu ejo uli ziawe mwini usirenga no ezo yaga tondeze kwa miaga eri magumi tatwe ya mwini uli ano kwa siga kwa mana uwenta usia kwa sayansi wajitondezia usimbigisia wachwi wajitondezia Eyo tuli wano kalimi eji ndiyo munusyo tiswa iwaresa kamera chabwini sena majata yituyimwe yalibusya na mwalibujita wana ii munene wayanda jerede umwambira po musondo amone chibotulogo lino amone lino kalimi pao kwendana kindi ejo lesa chakali yofuna inyiga ya sambangule wakatuma sikwaze kali mwijindi nakali kuyofuna Israel wakatuma sikwaze samula chuma kuti jindi agwalo kuli Johane akasuwa kapatimo oyumulumbe wakali londokete jakuti taka kunzya ushoma kuli angero nyo mulisi angero walo mutumwa pere sena mulisi kuti mutumwa wakali musisimi mulashoma obo andi jitondezi Yohanesi 22 atubone na wakali sikwaze na mabona wakali masimpe wakali angelo waro mutumwa pere wakali musisimi waka yubunu na buku eri yonse ya yubunu sio ulingwe Yohanesi yipati 22 agampango ka 19 ndashoma eyo iligabotu utina ndaire mbao 22:19 inga ndarubira pepe 22:9 Obo mboibedi. Dari kuranga ku 22:9. Mamubo. Ii oguno. Pao wakati walo. Indime. Wona kuti utaji jiti. Pambo. Ndiri. Vasige nyogwe. Babu nyogo. Vasisimi. Amulangiri ejo Johane. Chagabona awa. Nde Johane. Ndagabona zintu ezi. Akuzimwa. Ino. Ulimgo jana. Eji pati. Chama manino. Ilo jindi. Inda. Igamwa akubona dagoita ansi kugomba umbere ya matende ange oyo wakanditondesia zintu ezi oyo wakanditondesia zintu ezi elyo halo hao angero mabona hao wakati ulindine vona yebo utajijiti tagwe musisimi wabwini unga wagombwa na mutumwa wa mushobo uli onse wabona ogo pale zalike.
Then said he unto me, see thou do it not, for I am thy fellow
wakati kuli ndime bona ebo tayiyiti kambo ndi musika nyogwe wababu nyogo basi nsimi wababu babamba kwamba wapugu eri kumbareza mwabona lino pugu ya galiri andisika pati ya uti nditu yaleza lino amulangirele heyo jindi itu yaleza yaletwa yede kuletwa winda kumusi nsimi kambo kuringwa itu yaleza kolibola ndagalukangira kutambula mubuzio alijejo mupogesi eri awa ndagaya kuti ndagala sunda kulinguo ashonto nyomolisi nilikuwa kuti uli omwe omya muli oyo wamana da ndagaya vuyo kuti ndaga kutambula nyomwa bwana mabona alionse ejwi yaleza ilaletwa ibaibere ndagenti yanza pe mabona chintu chijonya yede kusiga uli mulunguluzi oyu ngotulangira ikusiga inu amuhibe yobu nisho 10-1-7 inu watu pale ii ikampango 9 arbo inu tujana tu inu katutana ikuya kukampango ago ndianda kumubuzia nitujimwe sena mwabona ikabotu katutana ikusia sina matizo ezi inamu ye takujigwe ingusu yunka ikutobera sigwaze oyo mwabona takujigwe Jidi yonse sikuwa na Kristo na agatuma jitu jimwi ezo agatuma nguzu wana Kristo na agatuma nguzu simbi ezo agatuma jitu jimwi ya ujirwana hao wagatuma nguzu simbi leza wagatuma jitu jimwi ya ujirwana mwabona elio mpaoje indi naga sile mugira mwuri sikuwaze elio liagari chui iliawe iga indi mwuri mwuri agabete mwuri senabotans inu wa mlangirele sena talimu sisimu oyo ngotu langira igusiga mtu umwe unanigitwe imu ya mburi Elia nagabi Elia mbwini pere uyoba mtu ulibobo yoseruga alimu mulimu wawe uona ula tumwa ukubozesia uchoga iwantu abo vawite winda mkunyonga na ogu watu mungwe ujogela kulusomo rutanzi wa matata inukutina ejo ayiswanganyi erubai bere anto ome kandisi toyi yita te kwanji iwamba ilimbi ujatikisia inchijo kambo chejijo mwasika nchobeni obombini na wakwisha kufumba intu iuzwa alia wajinyonganya mwabona abobo jalo yerete iwanzira eyo nchobeni linamubone lino mwagampango naini nyuya kunsi ya jipairo lino mpawa peo jana utazumia na gwini pere amulangirele buyo anini ejo buyo mwabona ndajie ya ejo ajalo pere tija siga munzira eyo tujisi nagaya ya bobo lionse kuti eyo miuya ili kunsi ya jipairo ya gali ii ibaga chaikwa kambo igarusomo wabo ibambu gano ntanzi ere undiri masimpe kuti mwe uria smithi umwe au mwe wabo bamba kuti mbogo bede mwabona pere ndaye ya bobo ilu wangu pere jindi muya ni waka tondesia jirengano jajo ija gali obo tia gali miuya lino yebati lino tanizi ujarizi ya jejo lino anini buyo kulaziba amulange taili miuya ya mbongano na winga iwotari eyo bagari kuyeya ikuti eyo ya gali mbongano na winga alindira obuya miuya gunsi ya jipairo nyo mwona gairira jindi jila mfobote mwami jindi jila mfobote andi jibale alubo lino utegwa tujimhuchega botu ilo jindi naga chula chinamatizyo ya sanu ndagabona gunsi ya jipairo miuya ya babo baga chaikwa kambo kachwi iliareza alimi kambo kabumboni mbobaga jatide mabona ichu iliareza kabumboni mbobaga jatide lino mutazwi au anini buyo mabona elio bagalila jindi jila mfobote mwami jindi jila mfobote mabona usalala agululama ulajita uwetega uli ankoto yabuloa kwesu alibabo iwakala anjiga ilo zikomela zituba ziyaka pigwa uli umwi au umwi iwabo alimi bagambwa kulimbabo utiberete kupumuna baga indiga nini usigira basigo nyogwe iwabo alwano babu nyina utiberete uchaikwa mwuri mwabaga jitwa werede uzulizikwa Rino, kamba balo kujendi ejo, utinamu alangisya, eji namatisyo ya sanu. Gaji churwa, mabona, imungano ilinkide, taigwanzi uba nyu ya kunsi, ya imungano ntanzi. Rino rino, agaga utina, magasola, iwaba kupagamana, kulijeje rino, pambo ogu, kukazia, kukazia ne kupati, iwabulea, abobo, ndianda, ikuti, uswirile, igabotu rino, alimi, Mwurijisi mapepa anu, azintu, ya ulembia, lino, nianda kuchi mubonesi. Lino, taigwengi kwa miu, kambo, miu ya, ya barulami, baga jai kwa kambo garushomo, bantu baruleme, mbongano, nabu inga, baga turu wakale kuchuru, abobo inga, igabatari gunsi, ya jipairu, inga, igabari mublemu, anabu inga. Lino, amulangirile, inkambo, baga inka, uwe mpaa, mjipadifo ya jobunusio, baga tola uchuru. Lino mbani wa miuya, gai, ejo nchejentu jetobela, mbani awo, balo, gai, utina tabali, bambu gano ntanzi. Ingu Israele, yere degu futurwa, mbrejese, bonseba, baga ganzwa, ingu Israele. Yungu Israel ruwayo, yomwati, indira nini, yebo wati, tabagonzi, waerete, huyo futuwa, awa, atuibambe amini buyo, nijisi ima kwa roone na osani, ndaweza romwe, atuweze baroma, anini buyo, akubona utina, nembabo, atuweze ipugu ya baroma, agunka, ijipati 11, ya baroma, kabera, Tulaziba, buyo, atujibale buyo, alimi mpao, tulaji jana. Iruesu, baroma, ipati 11, igampango, ya 25, a 26, inoamu swirire, ulipaulo awa. Ilo paulo wagati, utinamu tuumbi, naba angelo, wagamba ugamaga ni ami, nze, wagatuwa. Mlangirire, kambo, deandi, wagwesu utinyebo, iuti, mutazibi, ya maseseye, iutegwa mutabi basongo, mujenjera iwanu, awe, bofara, mujibera, wagajitiga kuri Israele, iusigira, uzulizikwa, uzule, wabamasi, buganjire, nabwinga wabamasi, wamamanino, aganjizikwe, pambo kanabwinga, bofara, wagasiga kuri Israele, kubuganze obo. Abobo bonse ba Israele, wayo futuga, mburi mbogule mbetwe, Yoswa musioni imwafuni alimwe uyo kusha utalibu nalesa kambo ga Jakobo. Ya lino ba Israele bali kunsi ya jipairo eji amulangirire Israele yako fukasi kwa kambo ga buganze mubonya ulindiswe kuti tufuturwe mulacho maobo lino ngone waka bofukazi. Lesa wako ufazia bana bagwe beni. Nanyi gambi, Jesu kanyi alia ajingano, ilubalo bachuta kabomporeda ibuwa bagwe. Abo, bagali bana bagwe beni, elio wakali rukwaro, mwaga bete mweni, echwe. Elu awa, wakazi kuti abo ibantu, bayo mutambula chakugondwa, alimitega ambo, waka bofazia, utegwa, bataka musibi, waka boda musila ibombede, kamera. Yagabo fukazia, ulichijo, utegwa, gabataji tambuli. Mwabona, lukwalo, wakati, bayojita, alimui, wagabo fukazia, wagabo fukazia kwa. Jesu wafidansoni, agwalu kunji, mburi mwagati, tata, waligere, tabasi ejo nchobajita. Mwabona, wagabo fukazia kwa, auru wakati, wagabo fukazia kwa, ugambo, kambo kandiswe. Ambone, inundi anakuchi mlange jeji gabo tulogo. Baga pegwa zigobela. Tibaga zijisi. Baga pegwa zigobela. Zigobela zituba. Aumi wabo. Lino basala lirino. Bale zijisi gale. Zimwi. Bala zijana awa. Pele aria. Baga pegwa zigobela. Elio basala li. Baga zijisi. Gale ziabo. Baba yabu ya. Mabona mabona. Tibaga jisi. Gajisi pe. Galo. Mabona. Kibaga jisijowe kambo lago ufazi kwa alesa tata wawamwini ugote kwa rusi ya ro walesa ugonje uzozi kwa ugote kwa nabu inga agonje ugusi kwa uliwa masi sambo mbubo andi mutonde jejigo zeno jibotu awa mwini Josepha mtu moya chikwaze pakazerwa akati kavabunyina mbubonya mmuli mungano ini akati gabambi elyo wali kukonja kuphandula ziloto akubona zilingano alimi bamwi abo pakamusulayika wisi wakamuyanda amzibe mphawo kuti wakali kumusena gathandwa ababunyina bakwe ikutali bawisi kubusena ababunyina ibabwe mphavera wakasambakwa kuthandira insiliva sili makumi otatwe kasoyewa mudindi kuyerwa kufa kasumphurwa ukaziwa kujanza yarulyo lya farao ilyo nkhambo wakathandwa ababunyina bakwe mwabona wakaphekwa na bwinga namasi ikutali wa bantu bakwe beni winda omuya wakasiyala Efraimu na Manase abo wakayungizikwa mu Israeli muli Israeli wakapalongesya winda kukwinganya manza akwe kuswa kumunini kuya kumupati kuinganya zilongesyo ikuswa kubachota kaindi na kuswa muchota kuya kuli namasi mwabona ikainganya manza akwe umwana munini ili limungano inini kunjira imungano iyenderesya ikayima muzuba yakasiyala mukwanda oyo alimwi amubone mukujana Israeli yakainganya manza akwe mucikosyenu alimwi Josefa balo bana bomwe wakali nyina namasi inabwingawo Israeli kaindi ogea wakainganiswa ikuswa ku Orthodox yakaindi kuya kunzira yabona Kristo muya usalala yakainganya manza a Israeli wakati lesa wainganya manza angu taga jisi ijintu yakuyita anchijo amone pao Josefa waga kwa kuya bunyina bantu wake beni yakwesana bwinga namasi mubonya nchobeni owo Jesu waga jita waga kwa ndiwa majuda yakwesana bwinga namasi lino atubare ijintu yimwi awa ni jisirugwaro lulembedwe inchito 15 elio eji, jibanga chejijo, chotwede kuhisya, nekuwa lino. Nishuma kuti ndijisi, eji jirudemi. Bala inchito, 15-14, chibotu. Nishuma kuti eji, jirudemi lino. Chibotu, Simoni wakalunguru inzira lesa, pepe, atutari jire kampango, la 13. Edo ni wakamana kumwana, jemusi wakavua. Ino nyomabona ejo, yaga jitiga. Baga mkide uliwa masi, mwabona elyo uwankana. Wagaba, tambo, baga liba choda, mwabona. Lino ni baga mana kumona, jemusi wakafua. Iwa amba kuti, barumi ya bagwesu, amundiswe edile. Semioni, oyo, usimoni Petro, waga rungura inzira, lesa, umataliro, waga swaya bamasi. Uyo kwisya ibantu usinariagwe. Ha, mwabona zina ya mga intu wangu ya gali broi. Hindi, nindaga mwe saa wakaba Brenham. Mwabona, Jesu ukwisha imbungano yawe na nabu inga wawe. Kuswa kuliba masi, waro ndu kwaro, wazi ya nisya, mbonya mbri, Josefa, mwaga bedi. Inamu mwone eyi, lino, eyi, nyuya, unsi ya jipairo. Eji, nyuya, umwisha lino, eyo, ili, unsi ya jipairo. Ambo nsi. Baga chaikwa amboga rushomo wabwinda kubantu babi mbori Echman nabona bali jatide ponya mamilioni ambabo mabona ere bajiri bachuta ino amwibaruge ino jagari jinsi baga chaikwa kambo igachi yareza utali ubomboni wa Kristo sena mwisha ejo ere amyeye mbungano yaganjira ayalo baga chaikwa kambo garushomo mbungano gagari igambo gachi yareza abumboni wa Jesu Kristo mbanga yeba sibobo oguno inya chibotu ino pere aba kibaga jisi abumboni wa Jesu Kristo kambo gachi yareza abumboni obo mbaga jatiride iba juda ilo hitra mbaga sulaiga mbubonya Echman mbaga jita mbubonya Stalin mwaga jita bonsi mamwi kanyika mwabona pere baga kala jagushomega kulijejo baga shoma ilo baga cha kambo ibagali ibachuta saa mwagalizi kuti Martin Luther wakajisi imusezo oyo nguwenya awalo walo mwini wakati bonsi bajuda pere ukwisi kwa balo mbasi kurwa na Kristo mwabona pere wakali kunsi kuyo ya bubanze ibumbi kabera taga jibona taga bonachi ino echi ibweni wayo tuga mbobote mboya kusola kofazia Israel togonji kujijita pepe o mbobote musisimi oyo wakonsia ikwima okuya ikuswa obo akwamba kuti yebo uboneka mboli hachi Israel kindi ibari kusola imu tonde isya sivera kiao sibihabi wakati ba wakati ufumba oyo ukulelega uyolelegwa limi kufumba oyo ukutuga uyotuga mbobobo oh, muntu, mbobo ti, mboya kujijita. Gini jimui, baga ya kuti, lesa, nagaruba, gini musisini nagabona, tintu, yesia, bajibolela, bajuta, ulia imuntu, gaimu au, ichi, ya lesa, bali chirwa, ulingwe, wakati omami, saa, uyagusia, bantubago, wakati, chinzi ejo, jirete, au, musiriago, wakati, igasamu, bago elegera. Gati, karanfu boti, utulu, walipima, mbobo ti, resi, mboru liranfu, wakati, Tendi wanzi ujijeta, wakati ambebo onse wanzi usola, igulba Israel. Epe mwenene, tagairu ipe, wakajita wafukazi ya mwana wagwe imwini, lino, amyeye ejo, wafukazi ya mwana wagwe wini, iutupajo wagwe, tabela, kwa jigaga, lino, saa, kajimuambi, iutandira iguli mwa imwini, igapati ya utinga, mwa yavula kunsi, ya jirwi, ya samende, wasami denguani, idema, makaroni, alikumi, tabela, Utakunzia ujikuma. Ejo, chinini maningi. Nyomulisi. Oma, ee. Bagaja tira kuchwi idealisa. Bagali bachuta. Bagali jisi milao ee. Bagakara, anjio. Mwae ya busiku kwa indalino. Mabona, bagakara ajejo. Kabini, bagali bachuta. Kabela, bagakara mula. Ejo mulao, jaga ichwi idealisa. Kabela, bagakara anguo. Mbambubo, agumboni. Mbagaja tiriti. Bagaja ikwa. Ejo, njeo miuya. Unsi liaji pahiriru. Mbungano, niyagama na gunga. Ninamula ngirire, bagali jisi, mugofara iguwabo, yacha mesia wabo, alimwirino, bagali, igutebula, kambo, kanchijo, bagaji mwisya, bagaji siba, niyagama na gunga, bagamubona mpao, jindi, yagasiga, igumbele, yaji pairu, jaresa, pererino, luzi alwaresa, luligulimbabo. Amulangirire, lino, chibaga gonja, pe, wabasari, kambo, bagasamigi tuwekale, sikobela, pere, mbaba lino, buyo, nyu ya unsi, ilajipairu, kambo, igati, ilaleza, kumboni, wabagachatidi, mguba ibantu, waleza, bachuda, pere lino, amulange, usial, waleza, wasiga, kulimbabo, kyo jesu, wapa, aume, ijikobela, ijituba, oma, amulange, utalogia, imungano, niyagamana gunka, Kambo, bagali kuchomega kukambo, igabo, alimi, bago kwede, kabela, kibagajisi, bagali kuchitawula nchobeni, kibela, ejo, lesa, chaga basalila, kuchitawula, ino pawa, pawa, chohane, bagali ngula, kabela, wabona, niyo akunsi, leji pairo, inamlangi, wabona miyo, eyo, amlangi, obo, mwaita, ilalila, mwami, jindi jina mfubote, amlangirire, Iga indiga mbi iga nini buyo, wabona? Adu jane ejo mburi, mbotselemoga moonya murukwaro lino, taga ibaruga iguchi, taga jamesia wabo, wabona? Alimi, tiga gajisi, pere mpao, taga ibaruga, balo, ba, balo, taga jaigo. Da indi, ujipaderera, mijito ya boyagali mibi. Yo lino amulange, jintu, tumaka yandiga igujita, wabona? Taga suwa, ubo jai, abobo baga jaigo, wabona? Tago mporora, buro wabu wakwe bube alindiswe, wabona? Pombubo, ili wako ufazi kwa. Inokuti, matako ufazi kwa. Iza wakati, balege balike, tabele di, pere, mokuti, bako ufazi kwa alisa. Rusyaro ili wakwe, wakaba sere mugira. Amen. Mwamba ule imagani alusyaro ukambia, ili wakapa umui aumui, wabo jigobera, pambobonsi, raizwari, payo futuga. Aumui, oje sisi na ilyakwe, palire mbedwe. Mwambubo, yesu wakaba pasi gobera. Muli Josefa mwaga jita, ulibabu njina, Jiwa chanyo, amulange jindi Josefa, naga ima alia, alimi jindi, umalegero, na, wakalibu nuna imweni, ogu ya kunsi, ya jipairo, jipairo ijagwe imweni, mupalesi yagwe, juno jagwe jabwami, wakati, nyose, amundisie, mga intu wagwe, wakati omu ya mupalesi, ogu na winga, payoba, helio, wakabambila wakati, sata mundisi, yawe, walo uganana jihebrayo lino, nilimu nyogo Josefa, oma, wakati, Lino, oh, ukututola. Lati, anini vyo, anini vyo. Lesa wakajijita, ejo, kubuganze. bakamuchitcha iwo ndi sowa iwotegwa kukahunwe bumu mulemu awe tobeni ngati mta mutali nyame inopeni mulayeya kuti Josepha wakaamba jeje ikati mutali nyame inopeni zinthu zyonse zili kapotho lino kwamana lesa wakanditumina okuno kumbereliyanu nyomulizi baibe yakamba kuti poyomba kuli nguwe tindi bakumubona kasika yati iwe ndiwe mesiya tulizi pere pere ino kujati ziyanembe evyo mwabona wakati oh ndakasichana munganda yape nsuma kangu nsuma ino mphawe chindi mwakachimwisha palo pakasiyara ibali zulu sili mwanda makumi ali khumi mwabone baibele yakati payo pambuka nganda yomwe kuzwa kulimi alimi kuthola masuba ikapalira kuyo akuhomoka kuyenda athala ansi yachepuke akwamba pakachichitakuti pakachichitakuti ba pakapambula mesiya wesu wini ngati igalira mbuli munzi mbunga wachita umwana wakazyalu aliki pakachichitakuti palo pachuta mbo mwa bantu ibakomba maninji munyika ibasale baleza pere wakapofazya kulindiswe nkhabera wakachikaka ino ndupetha kwa mbangano yapamasi pawe mwabona pofukazi kwa ajali mulireza iuthegwa akonje wothubweza nakuinga wa jesu kupagwisyaku mwabona elyo yakathondeze kwakale azinthu zyonse ino mwabona nakuti mbani pamiyuya eyo pakali basali bakachayika pakaunkhide kale mbopopo ambone pakali pakali mkhide kale mwabona apopo apa pakaphekwa zikopera umwi aomwi wapo elyo lino yenda kuti mubonese pere lino luzyalo kwalesa lwakapaserukira yesu akapha aomwi chikopera chithupa muli josepha wakachitha luzyalo lwake uli papo nyina inu amulangirire ndiko kuti pakasoleka kugwisya josepha akwalo pere luzyalo lwake lwakaseruka khonya kulimbapo mwabona oh ili kapoto oko uli kapoto i mwakakanza ikuchitha checho pere mwabona oyo wakalilesa kachitha checho mwabona lesa wakamulekera kuchitha chonse echo kuthegwa kakonja kundithanda akundiletha okuno kumusanza kuthegwa ekonja ikufuna maumi a bantu apa pamasi awa oko peka jana amuka inthu wangu ne thakapa amuka inthu ikuti na ikuti ne thakali ilako okuno lino ndamuya ndamuka inthu wangu wakandisiyalira bana awo elo kati ndi elo lino ndibola kumuthola nyonse lino nyonse mbuyojana iyolwe ndiyepo ndiyomuletha kumusanza okuno chonse chopona anthu omwe muli mukachi omwe muphati mwabona ngati chinthu chomwe cheyanda kumuwuzya sathatha mudala uchiphona oh ilo amulange echo chakachitha kubenjamani munini ili mchikoziyanyo ja lwali ziulu zili mwanda amakumi one apone mbuli mbotusika iwainda ikaindi mwabona chakachithana wakazuza ibuyo chakufambana uli benjamani akukukatha nsingo yakwe akuthalika kumukwambathira muzonthu wakwe wakazyalwa kumukwashi nakamana kunkha mwabona kuinda uli banyina mbungano nthanzi mbungano ya orthodox pali ziulu zili mwanda amakumi one apone pakazyalwa ngathawo kuchindi nakamkhide kuyojana nakuinga wakwe munamasi oma sena echo tayiti chinthu chimwe kuli ndinywe echo we apopo mwabona ikuti mbani mbapo mbapete amone lino ndipo kuti pakasolera kugwisya josepha luzyalo lwakwe lwakapasikira nekuma pakasola kugwisya josepha walo kuchijokera khonya kusena khambo pali ofukedi kuvapha aomwe chikopera chithupa yopathola mphonya mukati mumunzi nekuba chipambi iwandani ulunini kapera wakati njopafuthula ponse nekuba mwabona ino kamphango 10 ambone balomba kuli yankhoto mwabona lino kuti na wakali nakuinga nakali mbuli stefano tata alekereni nyomulizi mwabona pere apa mbachuta ipakaswa kunjera mwabona ipakalomba kuli yankhoto ambone alimwi mwabona alimwi wakati amone yachire kati balombana pakwesu yachuta imwanda lino pakali kuyanda kuli yankhoto pakati o sepotiyo kuyanda induwe kuli yankhoto mserero ukuya pakati ikaindivyo kanini lino kaindivyo kanini nkhambo ambone andiyipali apa ilimo ikamphango 10 ya Eri wagalila ajwe pati gabati diendi ilafumuti Mwami mbusali mwini yewo Mwetegi agulia nkoto yaburu wabwesu ahali mbabo abo bakala anyiga Jino zigobela zituba wazega pegwa Uli umi aumi wabo alimi bagamba Uli mbabo utiberete gaba ipumona Gaindiga shonto mwabona nze gaindiga nini usigira bazige nyina Mwabona lino chinze Iba sinsimi, gagagamba ugira Israel, lino, mwabona. Mane, ibago, basige nyogo, abalo, ibago, basige nyogo, alimi, balo, babu nyogo, ibago, iwuti, bele degu jaikwa. Mwabona bantu, baga kanzua, ujitua bobo, nyo mwabona, bele degu jaikwa, mwuri, mwaga jitua, wele degu surizikwa. Mwabona mwumatu amwe, ya gaga nzwa kulimbabo, alo makwaro, ayo, ngebele degu jita, ee upumuna apuyo, Iga indiga nini, lino, mwurije sigobela izianu, muya, umunzi, akukala, uyo, aria. Waga indiga nini, mwabona, ulindirabyo anini. Inamubone, inamubone, banabagwanu, bagajire gwerete uchaikwa. Abo, bamba, ibali, siulu, simuanda, amagumi one, abone, bagerete, iwitwa, mumapenzi. Ami ibali, siulu, siri, imuanda, amagumi one, abone, bagaitwa. Nitoreji sijendi, kwenda, kiyoji njira, chunza, masigu. Utina mwami wayanda, sebo, larutana njira ibuyo, ujina matisio ijembi, mwabona, akwala lino amlange, wayo endiga uchaikwa, kuinda ulisikuwa na Kristo, wazwa kuinda, marimi amubone, mugu tanta iwawe kwa mamanino, ogo, mkwa, chola, chola ipanganu ejo, abachuta kumusanza okuya, elio ngoyo wawunka, mwabona, abachuta barisiulu sirimuanda amagumi one, abone, erede kweitwa, Abagamboni bobiro, iba chiyogunusio leveni, ino mula eya, bagerede ikusinsima. Bagajibala ejo, mbangae, bagajibala ejo, masimpe, toonsi, wezibide igabotu, igubala rukwaro. Iruweo sinsima, abagamboni bobiro, baga sinsima, mujindi jajisela, ya Daniele muhwege, ziri magumi alijiroba, eyo miaga ya mamarini, yotatwe ajisela. Mwraya nzira, motoka kwe saa mwege, siri magumi alijiroba, kia Daniele, ndagati, tiyo, hiyanda, jindi, kwa kusika, kwa uno, zaiga zika ambo, pere, nibuyo, nituji mwe, yaganda ambira, uti, tiyo jiyanda, alimi mpawa, we, potubede, inya, mwabona, amwane mwjindi ya Daniele, inuamu yeye, Daniele, waga ambira uti, mesia, uyobora, sibami, mesia, mwini, alimi, Uyo sisima, Israel, yaga jichisi mwigi, ziri magumi alijiroba, yaga shedi, yaga chika mwigi, ziri magumi alijiroba, mesia uyonyo nyonwa, kabela ituzio, jamaswa onse, jore sekwa. Sambo mbubo, pere, wagajiri mwigi, yotatwe ajisela, yaga bikwa. Umuagwe oyu, walo utola na buinga na masi, lino, waunka uchulu, uyo jindi, aunka uchulu, basi nsimi bobiro, babuga, uya uisraele, mwabona? Arimi eyo miuya yaga chaikwa, ino mjindi jons, awa, bachuta, ibeni chobeni, mjindi ejia, awa, baga jisi, masina, awa, mpogo, baga pona, bumi, bubotu, awa, jitaji, mchujirureme, iga pona, bumboni, wabu chuta, mburi, mwabwerede, ba, baga chaikwa, a, H-man, awa, mibambi, ibantu wa shomega, barima milioni, ambabo, kumusanza, ugea, ilu balo, bana, jemani, baga tubula, yarufu, iba chaya, uba, zaya, Kuba angirira, kumalambo, akuba umpa, chakuba tuwe, azintusionsi, zimbi, oyu hitwa, asterini, amusolini, utagwe kuli mkwa, kwa buntu, na moyo, wakutila maloa, abantu bonsi, baga sula iga abajuda, ndiye uti nche jimui, ja, jimui jazintu, jiswanganya, jesi eji, kambo yonsi, baga limega abajuda, wambubo, kaba pabu sena, wale mega mchuda, kabelesa, uyo ule mega. Ina kuri kama ajaba chuta abuba sangi mbori mbori amasi nzira njionya pene mchuta wini leza wakabika izina liyawe mpogo kuswa kumarengelu anjika ilu ngoyu wakabete kajai kwa mchelero mboje indi eji ilu amyeye amyeye lino obo mbojirondo kete ejo onya kuyo inde jivari mamilion ababa machuta baka chai kwa ibantu bataweka ambo inda kumasi njika hawa magwaro alamba moonya mboje indi eji uti aomwi ule iwunsi ya jipairo wibaruka ejo jaga jitiga alimi baga pegwa ziko pera zituba Ilo wakati, ee kambo nsi, saa inga, tuwa piugila, mguwami, gidionya lino, mguwami wajichuta, wea, uyagirwa ansi, miyomorisi, johani wakati iwami, wakariko, mwabona, iguti, uyagwe, Dino obo, mbwami kwa magani mabotu. Nyo mwabona? Mbile mwami, baba jota, uyoga mba uwa. Baba, basinsimi bobiro. Obo, amwane, ii. Mbwami, wanyiga, ano. Mbwami wawuchuru, ulaga mba uwa. Binda, baba jota, nagu, ndamba, ulinamasi. Mbwami, wanu, anyiga. Uya kwa, mumireniamu, kwa agumana. Mireniamu, baba jota. Dino amwane, mwane ejirino, awa. Ujende, niba, ujende. Bari kugamba uga, wabona, labatana usola, ikubuga basinsimi aba, ajirao, bachuta, aba, bagajita ikufa, unse, ya H-man, aba mwi, ba, umwi, au mwi, wabo, abo, baga ganzwa, waga pegwa, ulusi yaro, chikobera jituba, amone, lino, chenze yichiga, ejo, mwoyo yichiga buyo, ndiangi de iwachi, usule ogo, alimwi, nizibuti, kwa mwuga, bere, kandiyandi u, mwabona, ni balo, ikwona ibantu, bajete, kaba imbu yao, besa, amukwasye, bagwesu, ndashoma umwi au umwi, waga pegwa, ijikobela yituba, buzwa o, dai wiku jincha, bonsa gonse, maunuga jisa elio, nuba mwi, mwagabelega buzwa bonse, ndisi, mbojibede, alimi amulange awa, alimi bamwi, mamajembele, bauba, ibajete, kaba imbu, ndabona, bamwi aba, mamarumi, kaba pa, banagas juno, izyabo, alimi mtu umwi, umbi, upa, mutumbu, mwiyete, mubauba, ujisimu kwanda, elio nda, ndabona gonse ogo, mwabona, alimi ndirima simpe, urajita. Amone, pere, tandiyandi kumujata kwa jindijilafu, utina ndagwenzia, yyo, mubamba ibuwa na murombe, ugonse kweanda, uti mujete, mwabona. Dino amone abachuda, nede ibujita jeji utekwa, ulegwe ibuwa na, yobu nusio, yajina matisio ubona, mbojibede, miu ya, ili kunsi, yaji pairo, alimi, ibuti mbani, dino amone, Mujinja Daniel, Jisela, Jabiri Jamhiki, Jabu 70, inamu yeye, Mesia, Wagerede Unyonyonwa, Agati, inu Jisela, Yajiroba Ninzi, Yotatwe Ajisela, Jindi, Jilamfu, Ivoti, Friso, Chaga Gambauga, Mbobobo, Lino, Pere, Yibi Kitwe, Kubantu, Inze, Nyaga Imbi, Yotatwe Ajisela, Kumwewe, Wajindi Eji, Ba, Mwabona Jintu, Yaga Jitiga, Chaguti, Nabuinga, Namasi, Lisaritwe, Mumakalo, ambungano, alijiroba, kabela, unkabuchu, ilo jindi, yajita, nzira eyo, bonsi aba, bachuta, bagajaigwa, ogu ya, kambo, igabofu, ibakede, unsi, yajipairo, leza ulabora awo, agwamba, mwabona, moja kabete, linu, ndamupa, umi au umi wanu, chigobera, bagati, jindi jirafukuti, mwami, sena tulanjira lino, kati pepe, mutinyogwe, bajuta, ere kupinga, ashonto alimbi, perete, yo jaikwa, mburi, mwumaka jaikwa, mnyama werete, iwa chata, jindi achula, jipangano jagwe. Dinamu mwone, ilo lino ambone, lomwe, lino amyeye, ibuyo, abo basinsimi, perete kusinsima, wende ana, ujio munu 11, nyevo, mwatambika amanza anu, mwajibala, mwabona, Alimi, baga pekwa nguzu. Alimi tiyo ziba mbaba bede. Mga indika nini? Na mwami wayanda. Nino mbone, aba. Basi, simi, mbaba bede. Alimi lino baibe. Leaja amba awa. Masimpe, ulajita. Masimpe, mwabona. Nino mbone, agati. Kaye, mpwigi, yotatwe, ajisela. Lino, ikuti. Balasi nsima, kuseru awa. Ijiyo bonosyo, awa. Chakuti. Alimi, baga sinsima masuba ariju. Anyanda, yotatwe, amagumi, yotatwe. Lino kalenda ya jijuda ya yonse, indi yonse ya kalenda ya leza. Masuba eni alimagumi otatwe mumwezi. I kalenda ya Roma, kintu jinyongene. I kalenda ya yonse, alo masuba alimagumi otatwe mumwezi. Nukutinao yanda igweza masuba alimagumi otatwe, akuyongizia miaga yotatwe ajisela. Ulinjio, akubona imasuba alimagumi otatwe. Alimu kujananzi, yuru jomwe, nyanda yotatwe. Na masuba alimianda, yobiro. Amagumi otatwe, yoro jomwe, amyanda yobiro, amagumi otatwe, mazuba ali magumi, ali jisambomwe, ini miaga yotatwe, ajisela jomwe, ino nyomabona, wina burubuzi, urijejo, chejowe, ilanjila nagabotu antomwe, uli ii, kubora, unjila na antomwe, ambone, baloba sinsimi gobiro, abaga mbauga, miaga yotatwe ajisela, kubajuda, urijejo, bagaitwa iguzwa, yuari siuru siri mwanda, amagumi one, abone, Ilo mpawa mwabone awa sisi mwabiro, bali mbole Musa Elia mwabona, ino amulange, wabo, amulange, mulimo wabo lino amulanjire eyo basinsimi aba tabajita pareje singuzu yaguma inyiga kuberesya yipenzyo bonje mbole mbabayanda nguni wakajijita Musa pareje singuzu iwo chala machuru kabela tiyagawa mubuswa mulimo wabo nguni wakachala machuru wanyaga yotatwe ajisera mbabo we Bembabo, mwabona je, mwabona imuncho, jindi afa, tayinchi upange wawe, tayinchi bubambe iwawe, mwabona, amulange, jindi, tautanava, jindi sauru na hagawa, habela, waganyina ibasisimi, mwajisi, hagagunja iungwa, jintu, yawujita, wagari iwutala, gajiwana, wagari unka, umkondo, wagaunka, umusondi wakindori, lino iburoa iwoyo, wabajende ampongo, wagagunja, ujitajeji. Eri wagaitira atala muya wa Samueli. Ejindi Samueli naga yutuga. Ngoyo wagaima. Mujigobera ijagwe. Yabu sinsimi. Iwutari wabu kuyo. Pere wagajiri musinsimi. Igati. Pambo nzi. Wandicha iguswa. Ugupumona iwangu. Wawona. Wagati. Mugubona kuti. Wabasi nkona nyina aleza. Wagati. Ujindi ejino. Chunza masigu. Uyo wa mkondo. Ilo jindi eji. Chunza masigu. Unori andime. Eyo cheji John Chobeni jaga jitiga mwabona ikutaribyo wakajiri musinsimi mwabona eru abarongwana bajiri basinsimi ino kiosagana ashonto mwyeji mamiti machonto buyo na mwami wayanda mwabona oma obo mweli yanda ijwi eri kajikambi muntu tagapole uji mkwajirike ijwi yonsi iriswa umuromo waresa haba sinsimu buyiro ngumusa airia wenerana umirimo yabo mwagasani sikwa alwo Oyo, wabari imorimo, wabo yonse, inu amubone, mburi, wabagajita inchobeni, eyo, tijagaba incha, amyeye, abo, balombana, tibagafa, amunangia buyo. Ino, mutanyongani, utanabaguswa, urijeji, mutanyongani, murimo, wajindi jasanu, iwa eria, amurimo uwawe, wajindi jane, nagamu ambira iguti, mbungano yaba masi, ilangira eria. Chonzio, ilungoyu, uli oguno abachuda, amyeye, ya wanji, ikubura, kuri wane, oyo, mwerewe, wasinkondo, wele likuba wasanu, ijini jitanzi, nagasiga, wabari eria, mwini, kindi jaga tobela, nagasiga, wabari erisha, kindi jaga tobela, nagasiga, wabari ni, Johane Mbabatisi, ijini jaga tobela, nagasiga, ya angero wajiroga, ilo jindi, jasanu, nagasiga, uli antomwe, amusa, utala ogia, ikuba, kamba ugira. Masimpe, ii mnene, utamunyonganyi. Wasanu utinamulisi, mbolo, yanu, ya baibere, wasanu walo, mweru, warusiaro, uruberega. Ero, chejijo, chagajita, ino amulange, muyanda igusiba, kujibede, ta jesu, bagari iguberega, warusiaro, J-E-S-U-S, posanwe, L-A-B-O-R, sambambuko, uberega, kwa, waruyando, kulindinywe. Bali mwote na wasiga kulingwe, mbobo chi mbobo hora, winda kunzi, L-U-S-Y-O-M-O, mu, K-U-B-E-L-E-K-A, samba mbobo, uberega, mweru orisyalu, chibotu, ubashomi.
Notice, the first Elijah, that was him.
Amwone, Elia mutanzi, wali wakari ngwe, wabili wakari Elisha, watatu wakari Johane, wane wakari Angel wajiroba. Na mutumwa wa mamanino kumbungano wenda na kuli Malaki 4 ajiobunusio 10-7 lino jindi ya sanu walo mutumwa uba joda iwele walisiolo sirimwanda amagumi one abone uba joda kumbungano ya kumanagunka la nari wabu yobwe insu anini mwabona amulange ikutina bamwi bayeya njanda ikubamba eje lino mwabona kutina bamwi bajieya ikuti Malaki 4 ubozezia Ibantu nchintu jomwe tayojita kumusanza ogia kubachuta. Pakwe kuti jonsi jireleni. Andi jirura mige buyo ejo. Ulingi nye anini buyo. Mwabona inga janyunganya anini. Kambo nyobo muna yeya. Muli Malaki 4 yamba kuti. Iwo ziaru shomo. Kwa matata. Ibana ujogera ulitata. Mwabona ujogera ulitata. Dino. Andi mutondezi wa handano. Uwa molimo. Iwutina wabo ragu josia iruchomo wama nagu matata naga muga ga kristo na ika jogera kumulao mambu wana imatata baga bamba mulao mwajim wana
notice when Elijah
Amona jendi Elisha, jendi Nagasia, ikusulisha mulimo wakwe muli Malaki 4, mabona muli Malaki 4, Elia wakali alike. Ele jindi Nagasia, utauga kubachoda, bayo munu 11, muli anto omwe Amusa. Abawa kuina kunyongana, nakujaya, mabona, majinkwa. Jindi Elisha asiga wa Malaki 4 nori alike Elia uyoberega ikutari Elia Amusa Elia uyoboga pere unanige mubonya obo gati Elia uyoborera jibera chama manini ya bukaro bwamungano uboze zia Irushomo wabana kuchogera Irushomo rutanzi kwa matata Irushomo wabu apostolo waro mwere kuchogera alimwe sigura na Kristo wababamba ikusomo gabonsi uboze zia mbole amuima kwaro mwanjira na gaboto antomwe mwabona ulabora alike mwabona elejindi abora kumungano baibere na abora ulibari siulu siri umanda magumi obiro abone baibere ilamba jantangara ti obiro ulibobiro babo ikutari omwe wabo obiro babo alibi mwimu wakwe mutanzi tiwaka gonja ikutola bachuta iwachosya kumulao ulaba pambo labora ugambauga Kristo ulibari siulu siri umanda magumi one amen ngoyo mbabede uwe mesia Waganyonyonwa, amen. Chejijo, akobo, utaji nyongani. Takuli, kunyongani. Iru kwaro tarubeji, nerujea. Mulemu oje ndi, ndabona jejo, ndari usotauga mchulu, damba, nagurumba mami, jindi, neri kujiranga, kajijitiga oguya, wana kuti Elia, wagenda ikumbele oguya, ubukaro obutanzi, alike, alimi, wali alike, oje ndi, namubu wana alubo, ulale, oguya, kubusena umi, wagali bobiro, iba oguya, jindi ejo, njaga jitiga, wati, chejo we, ejo, ejo, jajijita, mami, amen, ndajibona lino, aleluya. Ombambubo, udine taka jamba, jaganyonga nya anini, umutu umi perewa, wakandambira, iku jamba, bobo, najijita. Amuni ababantu, barabamga kabari raumi, winda, ulireza iluswa, mulimo uwabo mutanze, wanchito ejiza, agoberega, igabo tulogo, mwabona, amyeye, iguyo, kutimuya wa Elia, lakutauga, zindi josanwi, Musa, wabiro, chinze, wabamba, igabari baumi, kuli ejiza, inchito ejiza,
They were neither one of them dead now. Don't you believe
that? Umi wabo wabafide lino. Sena mulashoma obo. Gabari baumi. Valere lekufwa. Lino lino Musa wakafancho beni. Pele wakabuka. Kambo wakari jiko zeno. Jirondoke ya Kristo. Mwabona. Wina umwi wakasola ikuziba. Ogo. Waka zikiwa. Ibangero waka mutola. Mwabona. Waka zibangero. Asikuwe saa kofini. Kambo nzi. Tagwe mtu ufiga. Wakari kuonja. Mwabwe saa. Ya ogo. Kwa garibu. Wakainda. Kuyo humorimo. Kwa mana. Waka zibangero. Asikuwe saa kofini. Mwabona. Kambo, baga mutola ogo, kwa gere teguba. Tayako njagungwa, eyo, yaga jitiga uli Musa. Naga mubona, baga nkama o, eyo, balanga utala, yanyiga, ujebuga. Iwana, bamwi bambi, naga mubona, baga nkama, pere, wakatanta, amara. Nkabela eyo, yaga lijindi, jama marino. Nega mubona, oyungo mwara, andime atala, amara oyo. Mama nino arwendo rwangu yimunene lino bagwesi ibangu basia gabali bora mutala oguno akwimba ibwimba runini kuti ndakwenzia inga ndaima nchobeni amwara awo Musa bala imigera yimunene oyo ngomwara ngoya ndakwimina ambebo uroshamo ndaima aria peyamu yeye Elia wakakatala buyo kambo wajisikimuri mumupati umbere iliakwe abobo wakategeraka pati kabela lesa Waka mutumi na buyo. Wendo kuya. Umunzi. Mbomubo. Gatu mankaragi. Sambomubo. Iga mutole kujulu. Taga fape. Kambo. Wamubamba. Igali mumi. Wajisi. Mulimo kuri nguwe. Wajiri kusa. Andi muna nige mtu. Walo mwabona. Yutuga. Umuya wagwe. Perebede kula vila rufu. Lino chiyogunu siyo jipati 11. Lino. Katia. Niliponya au. Meguba. Atujo ume. Jiyogunu siyo 11. Mlangiri akubona. Yuti. Bobiro. Baga chaiko. Hii mnene. Bobiro vere te. Kula vila irufu. Hii mnene. Ni. nibagambanisya mulimo wabo balabira lufu yumunus 11 alemwi rutalige a 7 iroje ndiriba gambanisya bumoni bwabo munyama oyo wakaswa mumalindi atakuli bamba rumamba kulimbabo oma ndakonzi kujesunda babumbulo sibasara bachoka alemwi mwabona chimoto chimoto guswa mumalindi utakuli bamba rumamba ikukwana mbabo kabera uyobasunda akubachaya pere ya mulangi jijichika bada kwa siani sikwa chakurondoka lino elio mibili yabo ifide yolala mukakwakwa za oyo munzi mupati umuya utekwa Sodoma aige pita ogo agwalo mwami wesu paka bamburwa Yerusalemu mwabona hino bere dekulabira lufu wakajichina mwambubo mulimo wabo wagumana kambonzi mulimo wanjero wajiroba mulimo wanjero wajiroba mulimo aeria kuli anjero wajiroba ngutali kambonzi tau kambonzi tau konzi mubwedi ndisora igwamba ikuti mulimo wanjero wajiroba awo uba kwinda kuli Musa kuti nawalo tafiki mubonya muli mbojikonje ikuba kwinda kuli Eliya kambozi yaba kambozi lesa chakatuma kati Eliya kwa wakapereka jangu soloko ndi alimu izintu zionse masena aya onse aindeni ndashoma njotuma Musa kumusanza kambozi amulange mulimo wa Musa Eliya wakali musisimi kumasi onse pere Musa wakali sekupa ilao iwachu dabariki amen Musa uliwali bamba igambo chakapola Eliya wachuta bamba kuti lindira kujibamba imulawu oguno pere mpa Musa ulimu alike alimi ngoyu Eliya igaimvi angwe oh mwabona walo ubora kubachuda galike mwabona Musa waka mkabiyo kubachuda musisimi Eliya wakali ikumasi onse pere Musa wakaba musisimi kubachuda tikupa milawu mwabona wakali mulumbe wakwe mulawu pere ino wakali mulumbe nzi wa Eliya kubanagasi bakere tuwemba susu tubungwe iye munene elyo wakasa paula nchoveni masu atendedi kubambira muyosani mwakubabwa wakaba za paula nchoveni ino mpawoji indi muya wakwe nwakabula ali chohane wakayutuka nchoveni ikuswa mkanda akujitaje tujijwane tonzio wakati toyei kuti tuzulirwa kuli e na eyo lesa ulako nzia kumabwe aya kubusha bana kuli Abraham genda kunembo lya Herodias gati alimi undambira ikuti wakwatwa umulamu wako wini gati hajirimu mulao kujejita omugesu shu wakamwambira masimpe amone miuya yerede ikulindira aindika nini ikuti bali mwanda amakumi one one tijaikwa tajiri ejo na tajiri ejo jibika baibere antomwe lino jindi jangu yakwana nchomeni uchina namulekezia ufambana pere ndijisibuyo izintu zimbi lishonto ya kwamba lina mulakonzia ujizumina ndirisi ikuti ulapya alimi ndizwa nkasaro pere amuswirire ndijisibuyo jintu jemwe ya mwambira nchibotulako ilapya nchomeni moonya momoyo wangu ndashoma tamunajiroba mwabona andambe jeji mubusu kwakwe kulusialo iwakwe wakandilegela ipona ibantu ibangu utali ika indi iloko muzikopera zithuba mulajiyana mulayeya mulayeya kanona utali ika indi iloko inakwinga munamasi mbabo awo lino bonse akali muzikopera zithuba ndakalisensemukede ndakali muswangana kutandira imwaka wainda umbo anene ndakasinsimuka useni kumwe kapera ndakabuka ero ndakati oyandwa umukaithu wangu takaputape ibana bakatandira gachita ibuka akubathola kuchikoro onyathala awa ubusena bwakaindi ero nda ndakabuka mubulo nyomulisi ndakuyama nyomulisi injira ikukhala nje ndakuyamika imuthwe wako umuthu wabulo bakachisi bumwi bwamalo abuphange bwakaindi eri abobo ndakayama ibuyo usule mbulibobo ero ndakayeya musankwa wakwanyakale makumi osanwe aitatu kuti na uyo yitila ilisa intu yemwi chibotu lijita kambo uyo yambala maningi maningi wakuindaka indi mwabona ero ndakayeya nyamulisi mambo lino ndakayeya musankwa yebo ulisi ndandiikule maningi ndelete ikunkhaya ukhwamba ndakati oyo oyo mwaka ubamena winda batata wakaphona mwabona ndakayeya ndelete ikuswa yakukhwambana ndakachibona alimi mphawa Tandinajita intu uli leza pe, nagaya. Nagaribi anda ikujita intu yemwi ijagwe, nagaya. Nede kubinda akujijita, utina njojita. Alimi tandizinzira, mweyo jijita, wamana. Nagaya mtu ilomozi ya ikuti, inkaboni, yomubona vabora. Tandiyandi ikuwa ijimpugu, na muya, mabona. Nagari ikuyowa, muya lionse. Alimi lino, mbaliku tina, nagaswana mwesuna viyo, kabela, nagari, ikakumbika nini, ikatuba, kasunguluka, nyumulizi elio, indagati, iwamba, mwesuna viyo, elio, nagati, wamba, mwes branam, ukano alimi, agonji, wamba ora, pe, negazi bauti, wakati mwesu neviyo, inha, nega anda usuka na, jansa iliagwe, mbali, mwega jitari onse, mkambo, kuba onse, pezi, bandunsi, mabona, nega anda usuka jansa iliagwe, ee, taga jisijanga, lili ansi, alimujo umbe, kubora kumanina, mabona, lagaya, maa, ndashoma, tegaingi, mwri jejo, lino ndagari, lino, yoma ambira ibeni, da, ndagari uyowa ikufa, ikutari uyowa inga, ndaswega pere, segari ikuyanda, ikuwa muu, ndianda ikuti, kejiri muntu, ndagari bianda, ikulindira, kubyempa, mabona, ndagari bianda, yokala, bobo, segari ibyanda, ikuwa muya, kusunguruka, konse, ndagari irete alia, kea jejo, ino mponya kuyo, wakari jintujimu njaga jitiga, ino nyomulisi, nyonse, nusibelene kusirengano, halimu tina, eji, yagari jirengano, degaji sijimu mburi jeju, mwabona eju, nagazi tambula kuzida, jindi, negari mlombemo nini. Ino mpabu yo jintujimu njaga jitiga, ino nda, kari mkwa, kuyabuswa, nagaya, oh, ino nda, nagaya, nda fagare, mwabona, halimu, nda zaya, mwabona, yeru ndakakura kubusena alimi nagaya na shoma ndira jabuga jagari ijini nchobeni benzuma mburi mbwe mbwe mponya awa mwabona yeru ndakanyona ujabuga yeru mpao nagarigo kerede apolo yeru ndakari tandabede kerede umbali ya mga nchu wangu nagaya antela wakali yu wangu kwa mwe mwabona nagaya mwabona nagafa ibu yon mponya yeru inga yaba inzila imbotu ya kuhunka mwabobo nagaya ogo kurwanwa iwa moyo tegerete kupengana ndagalanga alimi ndagaya lino ejo chenzu hawa ndagalirete ponya alia alimi hawa ndagalimu kakobo ndaganyona kakaboneka mburi mpati nchobeni nchobeni munda mpati nchobeni mburi na yu ntujimui munda buyo yabu angabala mpati ujisi uizu mwaburu alimi alimi ndagati ndaribu siya na eji nchinzi ndionya hao mburi mwegalanga hao wakasiga, ibali ziulu, time ziulu, yabanda gasi, bagubusi, bonse, zigobera, zituba, masusugare ngerela, ansi, kuzibono, yabo, matende, gata samide, kabela, bagari iguzusa, ponya ikutozia, kulindime, ndagaya, lino, chinzeji, ndaganyona, yajabuga alia, inyompao, egabete, alimi, garungomana, nzira ei, mbabo, bagasiga, ndagaruma, munu wangu, ta, tandili, munganzi, nchopeni, ndagunja, ikulingwa alimi nagati pao jitu jimui awa jenzu ilu abanagasi bagasiga bonse kabasusa ilu sena wene banagasi babo tulogo ilu onse bagasi ikabasusa ikutana kulindime ilu jindi nibagasusa kulindime nyomulisi injira mwega bete ikubanga bandi chakuti sikusulaiga banagasi teribobo mwabona pere ndi ndiye ya buyo mwanagasi mubo tungu umui ningale pere ndiye ya kuti umui utariga kutu mburi solomoni mbamba manzi mburo ibuagwe wabo masimpe pejisi inchitoa mwanagasi simpombi na siguri dundaizia ili abobo abanagasi bagasiga bonse bagatariga unikwambatira lino ejo nchenzu nyomulisi netaka gonzia imi nina jejo abobo alimu bagali lino nila ambajeji munzira ya kuti ndiri ndimu punga lisangini ili bagali bagali banagasi bagali banagasi ejo bagandi bugata umui aumui akuti mwesu wesu umui andisi ejo umui wali munga wandi bugata alimi mpao wali munga wandi bugata ndagali mpi alia kelanga ndagaya lino chinzeji mabona alimi ndagali mpi alia ndagaya chinzeji yitiga ndagaja bugera ansi pao ndagaligo kenede mponya ansi alia alimi pawa ndagaligo kei mpi awa ndagaya lino ejo jila gambia peji mpisi elio mpao badagasi baga ongolola oo mwesu wesu miandisi wandi bugata lino wali uchonto gonse mwuguli mwa wanagasi lino mnijatire wajizi mwuli mweyamba jeji mtambo pere amuswile mwuli dogo chela iwanu alimi ikuti katujisi imezesu isalala kukuti tatuli wana Kristo. Naniwe magani nagapona yagusa lyonse ezaulisi obo jindi nagali musangamonini angelo omwami wagandambira utasofazi amubiri wangu ngufeba na igunyu kalimi obo mbini usialwalesa ndaga zibamba ezio jini negali sisibi negali lemega abubi mabanagazi ya bobo ili ufumba mtu negila mwanagazi umukwambatila walo mugupangwa amaseru amwe alimi anguwe mwanagazi uli kunyanyamugwa tanduwe magani na nduweni lino tandambili uti toyiti uti na uli mtu wanse bambotu pele utali ogya kambo tojisirimbi maseru andene tukabisi ogya wagari ibu jinchwa wakari biyo liyando wabunyina kubanagasi nekuwa kuti mulu siyalu mabalanga ndiye kuti managasi managasi mubotu oyo ulibamba igabotu mwini wenda mulimolindu waloi walo mugo siyano wangale yanyi nda nabotewa ufumbwa jintu ejo jiwa jibo terezia ndiye kuti managasi oyo ukara mugo sana wabwe usola iwa mulindu yaloi yalo chimo chalulemi ndashoma obo alimi ndiye kuti mwi utali obo ilibyo mbuli Kristo asuguro na Kristo jintu chijonya nda ndabotewa kufumbwa jintu ejo ili mwajaka pangwa mbuli imbizi imbotu na kufumbwa jintu jima ibuyo jimo jayo jambizi imbotu logo na kufumbwa jintu mbuli ejo lundu mbotu wanagasi babotu barumi abotu kufumbwa jintu ejo jima mupangi iwareza na jibotewa lyonsi alimi bagali yulondo gede hele tawwe magani obo bobo kandi kwamba tira mabogo abo alimi bagali banagasi muna huisha pere chigwa kakunda iguba ijebe magrandi abwe magrandi abwa nagasi obiro agali mani alumbwe mwami bagali bajisi bangu kumaninino nagaranga elio nagatari kaku nga nagaranga manza angu nagabona onse iguti bagali bagubushi ilogo elio nagaranga nagari mkubushi ambebo elio nda ilogu segiro ama susu angu mburi marumi mkubushi yubika asidu ya kaboliki haringawo igukera wagajita iguagusha onse jindi negali biyo musankwa alimi lyonse yagali wanga jintu kulindime yagali di pampeo ya kupambana agapati ambo ya kuti luganda iwangu wa masusu jiri lutete nyomunizi alimi mianda ya masusu hoi jiri ogwe pere yaga umpa uli asidi ya kabori alimi masusu tagwanzi uomena mwabona yerundaga inka mwa intu wangu chindine nyaga minji ya inda na undi janina gabela kama susu yabusama gabela kanini kama susu yabusama yukumba imutu wangu pere yonse ndagari kukwa insoni kukasama kambo gagari ikuboneka mburi kutijagari jintu jimwe ya kuli jengezia alimi begari bianda jintu jimwe ya kuli jengezia ili wabobo ndaga heya ndasama buyo ngoani ya kuluka pao ndagati waga indi mwunisina choba gajita bagari bianda undi taiguti bishop pao alimi ndagari bianda kuba mwabona ndagati huyo hai nkoyo bobo ndajiswa mpeo maningi nakujilegela pere ndi nyebo ikutula ibuyo mpurungi na kufumba ijitu nakulegela mu kubora onse mulibo musankwa ndagaji jana jino ndaga mkaguli dogotela kumugusia yeyo nchagari kwi wakati wona ukuro twago tulichugite ulaswa inkasa kuswa huga mbauga oyo muo ulasiga walo walo ubika igasunda igampeo omo mumamina alimi aragunka mugamene nokako yifumo jitobera wangajwi chejejo yeyo ile wababo oma yebo nabarumbana nomuchisi imasusu tamuzimba mwerede igurumba alimi iguba angao bambo wabona elino ndagaja nakuti pao uti nda ndinka gu bomwi wa masuba aya uti nitaka jani menu angu ndiwelela iguba amwi alimi wababo na bomwi nakutawe ngao awo kutinamurumbana kutinamurumbana inga teje iwa ibumi ibumbi umuntu kutina walibu yanda usama igabela kama susu inda wajunga jaba kumwana kasi igusama simwi ezi jaba chikwaswe na mbeba umwa yoba sama masusu abo mburi wabo uje panga panga mwabona pere pere walo igutina wajijita tiyangu gambo chojijitila mwabona tiyangu gambo chojijitila alima bobo pere wababo kei mkwi ayo nagari mwa kabela nagajisima angu alubo ma nagari mkubusi elio ezi yonse ezi mkubusi elio ndaga e saa eji tajiri jenzu baba mbo wapete halimi bose wakali ikususa eno nakalanga wakubohora halimi da nakabona hop wakubohora wakalanga nyomonisi wakafuka gali magumi wiro awa haibiri wakajiri umubotu muli wakabete yonse wakali muna chemani masusu awe asia kari ngerela ansi usule ili awe dagae ino jindi asiga okunu yoamba kuti biu ndizi uyojita ndirizi uyoamba ikuti biu jindi asiga okunu nagari kulangirila helio umwi aumwi wakanakasi aba wakali kubohora kundi kwamba chila babati oo mwesu muyandisi wakomana logo kukubona yo dagae umwi aumwi kasamide uyo welene pere Gagajisi masusu. Abo aindene. Nyomunisi. Masusu asararuga. Masusu asia. Masusu atubatuba. Eyo bagali ikubora. Kuinda. Kere bose. Bagali bagubusi. Eyo jindi. Naga nisigira. Naga heya. Njobo nawyo ejo. Katambe. Eyo. Wandilangaranga. Kabela wakati. Oh. Mwesu. Wesu. Muyandisi. Wandi kwamba chila. Kabela. Wakasumana nabuyo iweenda. Mwanagasi umi umbi. Wakasiga. Wani kwa matila utobela. Yondaka kwa jongo. Yukalanga nsila ei alimi. Hawa. Wakasiga jigama. Jaba alumi. Barombu wana bakubushi. Bonsi. Musila utandila. Maumi obiro. Yowajis masusu asia. Masusu atubatuba. Yili bonsi. Baga samide zikobela zituba. Amatende. Gata samide. Yili baga susa. Ulindime. Akutalia. Undibu gata. Kongorola. Mugwesu. Muyandisi. Ndagaya, hiyo, ndagaya bukira gonsi, kawela mpao, ndagaligo, kejile jearia, hiyo ndagaya, lino, nchenzu, hiyo mpao buyo, ichi yaga taliga wamba wa hulindime, zega ligwene jwi, yaga ti, wabunga nisigwa, wantubago, hiyo mpao, bami iwamui, baga nitola atala, bagundibika, anzila ya atala, ajintu, ya atala maningi, mbulijeji. Ndagati kambo nsi Tumajitila jeyo Ndagati mwenyiga wakali musorori Ndagati Teji huisi Kavera eoji Ndagulu wamba wala kulindime Ndaga kwanja Ndagona etwi Ndino Ndagali atala Tala Ndagulu kulindime Ndagamba wala kulindime Ndagati Ndagutina Ndagafa Ndianda ndagona jesu Ndagati ndi Wakali ilogo Walo mbumi ibuangu bonsi Ndianda kumubona Ndia bobo wakati Togonji umubona lino Ujiri atalaga pati. Mwabona, wakari kunsiri ya jipairo. Niguwa, mwabona, usena wajisambomwe. Oko, ibantu, mkoba inka. Mwabona, ibutari wajiroba. Oko, leza mkwabede. Jilao, jajiroba. Ibu wajisambomwe. Ile bagari, iyo, bagari, bo. Bonsi, hini, bagari, iwinda, monsi. Ile lagati, wali wanya, ibuti. Bagari, wali mamilio. Ambabo, nchobeni. Tenaba wene, iyo, jindi, nega karawe. Abanagasi, balumi, bagari, iguzuza, monsi. Kamundi kwamba chila, kabandi ta ibuti mwesu. Iyo ndaga kalaria, iyo mpo ichi elio ya gati, wabunga nisigwa kubantu wago, mulichago bo, wabunga nisigwa kubantu wago, ndagati, bonse aba, bantu wangu, sena aba bonse, mbana brenam, wakati pepe, balo mba sandugi, ibago kuli kristo. Ndagalanga bonse, iyo wabari, imwana gazi, wabari mubotu wago, wabari kususila iutala, wabari ulibonya, utandila, iwiyo, mwere, wabandi kwamba chila. Mabogo awe, kabela wakati. Oh, mwesu wangu, miandisi. Wakandilanga, ndagae ya ma, wakaribonega imbuli angelo. Kabela, wakaindirira. Wakarimwiki elio ya gati, sato muzi. Ndagati, pepe, semuzi. Ndagati, wakamusole la kuli kristo, jindi, nagaididu. Nyaga, hili magumi alifu. Yadi sena, ulisi igambo, chagurumba kakati. Ndagati, oyumusilimu watu, wakarindide, magumi alifuga. Ndagati, tagonji, ibuji ncha edembelino. Ngati hago kega ambo tamba kuti mwesu muyandisi ndagae oma ejo ndagali kuyowa jeji ha aba bantu ndagali kasi iti tibagali iwinka muli gonse tibaga atede mukuba okuya ndiyo ndagati kambo si cheta kunzi kubona jesu ngati lino uya ya kusika kusipa mumwi ya kusika kulindwe rutanzi ejo mpao yobetegwa ngati aba ibantu mbasandulu ibago abo mboga solorera Hino ndagati, wakamba kuchi, iwa musolori, kutini, kuchi, uyondi betega. Igati, hino ndagati, sena musolori, onse, uyoelela, iwe betegwa, mbulibu wabo, gati, ii. Ndagati, ino kujoti ijia paulo, wakati, uyoelela, iwe betegwa, abagwe, ndagati, uchina nkamu ya gwe, iganjire, ayangu, yojita, kambo, ndagamba, uchobeni iki, ilionya, tejijo, ndagati, oo, pega pisia, musina ya jesu. Kajita ambebo, wakagamba woka, ilio barima milioni, wago mporora, wawonsi antome wakati, tuyami dewao. Irunda gaya, ma ibutu. Nda garisi ibuyo. Ni ketana bora ogono, nega bamba ibantu. Bora ogono, tabagonji. Ufanisha, iwe inwa, je. Ba, amalangisi awa, ilion pao. Iwagati ilino, uzubabu mwe. Iyo bora, ilion pao. Lino, omuno, tatuli unwa. Nago, tulibu mwe uyo tonse. Tabulibu londosi. Blindi lagu londosi. Tajiriji boteleja winda. Blindi lila. Ugu, boteleja winda. Ugue izina, ligonzia. Togonji huyeya, tabuwe mabala, ugambe, wajambi, yebo asiga, wamana, irundaga ya, eji, eji, inga, jarondoga, yompao, chinji, utioji ta yutobela, yompao, chinji, jesu, agusiga, alimi, tuli, kabela, betega, na, umulimo uwago, pao, tiyo jogera kumiga, agweza mibili yesu, se, sega ya kuchatiga, nchijo iga indi, poro ndu gwaran chabeni, yompao, tiyo jogera, kumiga, Wesa miwili, pao, kwalia, tatuli oguno, nanka ibuti, tulawona, tati, kwalia ansi, oguya, pele chochogera, unyiga. Ndagae ya ma, saa eye, tajiri ijibo tulogo, o ma, yu, ndagari kujiyo, kambozi, egari iwiyo kufwa, mwora kulicheji, o mbrondosi, usanganya mbrondosi, sanganya mbrondosi, o nchibo tulogo, mwona, wabari konya kusi, yajipairo, mwona, Eo, chagari nchijo mwabona, konya unsi leji pairo, ulindira ibora mwabona, ulingwe uka ibweza, abo, agarigona, nibiri, yona mubulongo, utubusia, albo, ubora, winda, agutubusia. Mwari jesu mwaga inda, mparadaiso, agubusia Abraham, Isaga, mwonsi bamwi, nyomulisi, bagari ulindira bubuge ibutanzi, baganjira munzi, agulibonya, igubanji, yeo jagari londagete, umarembe, jirengano, jagari wabo, na agufumwa, Moja kapete, jagari rundogete, kumarembe. Yeru ndagati, taa ejo, tajiri jibotulogo, yeru mpao, ndagae. Taa ejo, tajiri jibotulogo, ndagam kwa jintujimwe, hukuna kuna, mburi imbizi. Yeru ndagalanga, yeru imbizi yangu, yagu tanta. Njei gari igubelesia, igwenzia, prince munini, ndagai ye ya maningi. Njei, yagasiga, gai yungi alia. Unsi yangu, akubika imutwe wayo, juwezo yangu, ndi, yugata, mburi mwegari, iwipa shuga. Nyomulisi alimwe. Yagabika wayo, nagabika igubogo igwangu alinjo nagati. Prince, nagarizi kuti unori gogun. Nagangu ajintu ye mwi, gajimi yankuta, janzari yangu, ngoyo wagari imugwa wangu, wagaindi, wagu huimia, wa, barakun, jindi jindi, wa short, kanselu awa, baga, mujazia, imusamu. Nagangu ankezia iguti, diyo baja, wa short, buhoji jita, nagari utandila miyaga, ili kumi ajisambu mu ya ugomena. Baga mujazia musamu, igamupa, gazibio. Igababwa, ilo batata bagandi jata, kejisi, raifo, winka, uyo mutubura, moonya, mustesheni, ya polisi. Yo ndagati, ndamuchaya, ndagati ndaga unka guna mongwe, ya babwa, ndaga muzika, ndagati, freeze, wagari mboli mulongwe, ulindime, wagandi samiga, wagundi tola kujigoro. Jindi nunga jembara, ndagari, wiyo kubamba, lino, ndagujaya, ndagati, Nagushomezia freeze, iguti, tagaponi, nagamba. Nagushomezia, tagaponi, njomu jata muka kwa kwa. Indi jimwe, genda, hao, njomu zuzilan chobeni, wabona. Elio, nagati, njomu jata nkawa muka ndwe. Peremoni zijintuna, nagamusolori laguli kristo, kamubizia musinari ya jesu, kamuzika, urufuru wawe. Imunene, nagasanduwa utanda miaga yobiro, kumaneja ejo, nagabona zintu wande, nagaindi, wabona. Nagamu yanda, mjibaga, ya kumusulaiga. Abompao, nekubabu wabu, ngoyo frizi gayungi, alia, gami ya mkuta mujanzari yangu. Nino ndagali, ndagalanga, nika kwenzia ikulira, nina umwe waka kwenzia ikulira, wakari utanga ruwanse, wakari ukwenzia usa, kambo, wakari ukumana kwenze, notaka kwenzia kufa, kambo, wakari umi kwenze, wabona, wabona, yaka kwenzia ujembara, kambo, wakari bukosi kwenze, jonji, yakari rondoke denchobeni, ndagae, saa eji, tayiriji botulogo, Elio barima milion, oma, ndagari igumunzi nchobeni, mwabona. Elio, elio, konya buyo, ndagangwa ichwi, elio, yagomporora, yagati, jionse, joga yanda, jionse, gulumbu, wamurimo wangu. Sega yandigana, gulumbu, wakati, jionse, joga yanda, jionse, jionse, chiga buyanda, jionse, leso wazi pagulindu, Nagati, arumwe mwami. Ndagari kwa wenzu, ndagaya. Inotipenzi nzi, ndagari kwa wenzu. Ndaganyona akulanga elio avulo. Mubili wangu, wawari kuputa. Nagati, oh, tandere degu chogera. Nchaveni, uta, utandere gadigunka. Pele magani mawoti, agagamba uwa. Muga huarubo yo, ndagari avulo arubo. Mabona, mulibobo. Winde kuyo miezi, itandira, liyo bilo, ya inda, ejo. Magajibara mu, ichwi. Yabasima webo, jaga unka unyiga yonse mwona alimu mwesu, no mani, mwari omono, ndaeya, uli omono, abusana mwinsu no masiku, wakaji sandura, iguswa, ulijejo, akuju tumina, mwuma pamphlet, jaga unka gonse, iluwa kutawusi, agalimbera, ibunji wabo, akuti, omwe wa, nilamba, ibuyo, eji, yomwe, kijonya, wakari imyanda, yasyo, mwini, mwui umwi, wakasusa, gati, mwesu pranam, jirengano jago, mwuchwi, yabantu basima kwe. Alimi ya mulumba Tommy Nikwewe. Mnegwa kuti tali antu omwe abantu basima kwebo. Limbi. Chaniziga ambo pere. Ejili obo pere. Wakajibika omya igabotu. Aho. Ewa bamba. Mwonya omya mumagazini. Eyo. Yabana Trinitaria. Wakati. Aho mpe. Aho Paulo. Paga bizia. Mufina ya Jesu. Nakulairi abantu uji tambuonya. Ndagaji tambuonya. Mwona. Wakajibika nzira ibuyo. Mwajaka pete mwagona ili ya bobo mpaona da lagaye ya maa mwagumuko tausi ya gali mbira gati West Branham jirenga na ujago talo kwa yanda ya gali jirenga gati linu ya ndiyadi iwa amba iutura kuchu mutina Paul ina ya gawe mpa mchul eri litanzi ya kuwona ejo ino uchatizia Paul wakawe mpa ogo umachuru atatu jagali jinsejo wakati taga kwenja walo ujiganana wawona ikutina wakagwempa, ikutina wakari kugwempa. Tandisi, tekwanzi kwa amba, inga tinda mwambira. Kili o yu mkuta usi wakati, mwes Branham, jirenga no ijago, yagari mwisha ikuwa jamarimbe, inga pati, kuwa igabotu usigila. No gamba ura, jambisi, kuwa oguya, ingati, imbezi, kuchuru, ingati, lino, amwani o yu mtu, mpaisi, usongo, manu, wabona, wakati, julu, yagabambira bantunsi. Iku talimbizi. Hei ndaka kala ansi. Hili mwana wangu awa. Ilabika yagwa. Moonya umuno muofisi. Iyamungano yaga indi. Iku tanira. Uwe yotatwe. Na yone yaga indi. Nagati. Mwesu muyandisi. Ndagamba kusongo iwago. Pele. Akuziba iwago warugo. Zegamba kuti. Ndagani kuchu. Nagati. Wagari kusena. Mburi paradiso. Kamo. Kristo. Wagajiri atala. Wabona. Hei ndagati. Iku tina inga. Yabu kutia wakununa oguya mjio kunusio 19. Ile jindi Jesu aguora kufwa. Umajuru, ajuru, walo. Tino tantide ambizi ituwa. Abasari bons antomu angwe. Kaba tantide ambizi. Chohio, nincho bieni. Nincho bieni. Ile utala mbusena wabombubonya. Wakari umui. Wakari kwa negambuli sikwaze. Wakari umui. Wakari kwa negambuli imusuni. Wakari umui. Hey ma. Ziri iuli mbizi. Yaga siga. Yutola area. Inkabuyo utondezia. Yumabona. Manu. Amu tunsi. Hayanda. Ibuyo. Intujimui. Yagusala. Mbombubo. Dinambubone pere. Lagari kuyeya. Ibuyo. Mbulimu kwesu oyu. Muyandisi. Naleza. Chohane. Ndaya buyo utinga. Waba ibusena. Bubotu. Ibuagu. Njisi ajeji. Ya tutanabuyo ikuchala. Mwabona. Ikutina Johane. Walangalanga ogu ya alimu. Balo. Banabagu wabo. Mwabona. Banabagu wabo. Abo. Bagerede ikupenga. Anini. Pao. Mwabona. Mwamiresa. Wabandisu nuzia. Iwona. Ibangu. Abasari. Abo. Bagari kulindira kubora kwa mwami. Amone. Tibagari kunsi ya jipailo. Ya tutusio. Ibangu. Tibagari omu. Bili aba. Bagari imo. Bagari babo. Baga jai kwa kambo garushomo. Wabo. Mabona. Bangu. Tibaga. Jai kwa kambo garushomo. Wabo kunsi ya jipailo. Yonde andakuchi muswiri kabotu. Elio. Ndila chala. Masimpe. Uyo utandila maminiti. Alikumi. Ateno gulo. Utinandele de. Uji kwa sola. Na uji manisi ya chunza. Amulange. Teba. Teba kari bangu. Ibamui abo. Mwami. Mbaga nitondezia, nabuinga, kagari kunsi ya nkamu ya baga jai kwa nkambo garushomo. Pepe, ipairo, ya zituzio ya baga jai kwa nkambo garushomo. Pere, bagari itamwide, zigobela, zituba, winda, ugusumina rusi yaru, rujatina, iruwaju ilipona, Kristo, bagala pede, zigobela, ituba. Tandiye kuti, kukuchula, na, diye kuti mwini. Uchula eji na matizio ya sanu mbulimbe shoma uchi jachurwa mbulindiswe na ijita manjezezi ya mabotu ayogu nusio ya antangara unembo yarezo ikutari iusola ujipanga buyo ikuyeya tambo ndakatiurwana ika munga yonse kutazulirwa kulimbapo pere yachuwa kuli ndi mary alimu ndiye yachinthuye mbi kuyinda kuwotchula eyi yina mathiziwo lyasanu mubuzwa obono kululamika njisyo kuwonya awo eyo njekwanjakwamba yakuona kwa miuya lino ndabona kuti muli banthu omuno bashoma bobo mwabona mu miuya kayona ndiye kuti eji ndyachikazi ya echo thayoni phe idaphona mibiri yabo ilona pere muuya ikuthali muchumbwe musyo waleza mwabona wonse lyachiphayiro hawa mphemphana amukwesumu yandisi mweyi palimi ndabona ndilizi ndabona ibanthu ibakwere ibakhele awa kuti ndangwisa kuteti uyu mweyi muphati walomwe alimwi mweyi waziyapukombi alimwi phd llt alimwi walo munthu mubothuloko akwalo ndiye kuti wakazaya kujindi ejino pere wakali munthu mubothu mulembi mubothu elyo walo mukwesu uriya smith tikulemba wa danieli aziyoponzi lino kuli ndinywe lo banthu pali mbathopeli banjisyo vyakwe mwabona lino tandiyi pandibuyo yandi ikwamba jeji munzira yakakomakoma pere ndi ibuyo mwabona pere mukwesu smith ikusola kuyiminina mwabona akusola kuyiminina kuona kwa miuya alya wamba kuti ikuona kwa miuya ali mithakwe chiphayiro cha zithuzi kuchulu ikuteti chiphayirirobuyo chakananwa kuti ulashoma jili ikuchulu chiphayiriro chatunukirizyo pere kuli ndinywe no banthu mayandwa alimi ikuthali wimphana amukwesi wangu njo anthe shoma uyo muswana ulwazulumbi mwabona ikuthali kuyimphana amwi oyi muphati pere kumuthondezi yakuyonzera eji mwachikazi yachecho mwabona yinachikaziya ikutchulwa kwachinamathizo eji mukuswa obono kwa mamalimo igwisya munzira ikuona kwa miuya uyakulale mwabona idaphona taifide mwabona amuziwe eji lino ikuti natha kwa chiphayiro cha zithuzyo kuchulu pali chithuzyo cha zibi pochibikhidwe kayi ngukaperere kuyede kwapusena awo kaperere oyo wakajayikwa wovidemalo phalete ali awo pulowa lino tunukirizyo wakali bwema kunukirira chinthu chakwema chopakali ikumpha ichi mubaibele yakali ikuthegwa miphayiro yapasalali kuti nakunyina chithuzo achiphayiro kwakuti miphayiro thayikonzi ikuthambula kupulowapiyo achiphayiro yachithuziyo eyo jilekera miphayiro kuyinkha kuyinda kulileza mukweso smith wakalilupite mwabona ikuthali kuyimphana anguwe ndiyakuti ndalisalaziya ndemwine apuyando ndiwapunyina apulemu umulimo wakwe muphati mwabona pero wakalilupite inamathiziyo chasanu chajula zeyo mwabona zinthu zimwe zinji ikuti na mwachijatha mwabona ndilindira mibuziyo yangu mwabona ikuti nanda chipoto lino yakali ikuli bokesi ikaperere wakayaswa ikasweka auvide malowa wa mulungu kumiphayiro eyi yakwema kunukhirira amone baibele lilamba ikuti nachilawo eji chansi chotikhalira jamana chilijisi chimwi chilindira kale konkhuko peikapona ipasali apo mwabona amulangire chindi mukwanda mundijathire aluwo bachizi kukwamba ola oku kwa nthangalala kupanakazi vakupuchi pere amulange chindi muthumbu a mita khapera echo chikama chinini njamirani chilanyonanyona akusothauka mulangwisya walo mupiri wakunyama eyo mbuli ibuyo bulenge kuchithaula mupiri wakunyama chena wakasola ikuona mukainthu wako panini pakathanaziyawa yonse kulachita monya lwendo lwa mamalino ulapa sibu yakaphati mubothu ikuti na thakachita bumi kwakwe bonse kuyopa mphawo zena mukasola ikuona mbochili chakusali na ibuya kwakulingwa sa pakapona imuthumbu elyo ulapona sisipi umwi okuya kafupaziya imuthumbu oyo mwanakazi umitide ndiye yakuti mbufupa opo mbumi bubora kunyika Peresa gabona uzungulo da imotumbu oyo wanega iwa akulimfa iwa tulogo nanchinzi mubiri munene wakumuya umi wakumuya ulindira ikunjira mumubiri oyo munene mutazyaribwa buyo lino uzyarwa buyo pere jindi wazyarwa wazyarwa imubiri wakumuya ulaga mantana amubiri wakunyama.
And then the Bible teaches that we are now begotten.
Power Bible, Elijah, we know, Christ is Christ, the Son of God, 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 the Olendira kutambula, ikutinajila uo, ejijansi, yalo sikwa. Ngoyo mubiri umbi, wakutambula. Ngoyo mubiri ufiga, wasama, utafigi, esibela ziansi, yasama, yakuchuru. Ngoyo mabona, kepandua na, ngoyo mubiri, wakunyama, wasibi, kere, ngupanga. Mwringuo, mwiri umbi, oyu. Kotu ya, yuliru mbite ilogo, kulileza iuti, ndago nzia ibamba. Mwiri mwemberi, amunyogobon, nagabona ibantu abo. Akundikwasya, mwiri, oyu. Akuwa mpampa, amansa angu, mbombobo. Amusibe, amulangirire, amulangia Musa, Elia. Nagamana kufa, Musa, nkabela Elia. Watole duwe ujulu, walaima awa, jirundu. Yagusanduwa makanu agwe agukanana gumfa kumwisya wambaura kuri Jesu utanaba kubamburwa lino muchobonze wamubiri wagachisi amulange Samueli nagamana kufa kutandira myaka yobiro yakainda wajosekwa mu angara ibusiku wabo umusonde wakuindori wambaura kuri Sauli mambo gangwa Saulo waka kuhira halimu waka kwenekale zintu zekali yoje tiga ekwabo muya wako ti waka jincha wakali musisimu jindu muya wa Elia waku siga amutu yomwe nziambu wanyambuli Elia yonka munkanda yosula ikaba nagasi bamu yorwa na agabunga taka hungere umwe faindi edo ejo buyo oyo oyo uyakuba muya wakwe wakali nguwa jindi jonsi ni wakasiga mwabona Musa uyoba mtunguanyi lino alimu tulajana mjibu nuzio 22:8 jintu nchijonya lino nagajibamba kambo gayeyo emiuya lino amulangejeji unsi jajipairo ya unamatula inamatizio eji ahabo baga jaikwa jindi yagati dalufu wa Kristo akutowa kwa mungano ujuru mkamu ya Eichmann abonsa balo bajuta ibeni amazina abo mpogo yutina walanga mwesu wangu wenda na kuru kwalo bagari kuonja kwa mbaura ikuwa mporora uganana kuhwa alimbagari jisi makano onsi osani utalikoda mjumbu ya utasiba bagari pagamene ikapati ugonja kwa mbaura uganana kumfwa kufumbwa ijibi mwambu wana oo watukwasya na mitu obiro ame nda mdija chile kuti na mja ta wajisela jawora pepe tegonzi pere te iwamba chejo mwabona mwabona mwambu mwabona pere amlange cheji ugumvisya iwangu ubotu ubotu alimwende ana yobuno sio yapegwa ulindime mfumo jino mumuni wasu utana pasu winda kumwami Jesu Kristo cheyo inamatizo ya sanu jajuwa jagu unka anto omwe asione izimbi uluziaru wakwe wajipa ulindime uluziaru wakwe ulindinyue andime kwa mulumba ulinchijo elio alukwa sio iluwakwe liganza ikupona monsimaningi mburi mbwe gonzia ikupona huisha mamwe huyetaji mamwe usigira kamuswane andinywe mubulemu jindi zintu yonse yagumana ndamu yanda kambo gajeji harimu chabubotu warusubo wangu kulinchijo Ero ndi ashoma nchoveni, moyo wangu onse ikuti, yubunosyo, zini, ya kuyubununa, iwa zinamatizyo, itanzi, javiri, chatatu, jane, ajasanu, ya churwa, lino, ulindiswe. Damu yanda. Damu yanda. Kambo wakasanguna kundi anda Haji Samo Jagari Fari Lino yabu tontozi Yabu batama Kumbeli alesa Muli mbutu wabona eji na matisyo Yabu chua kulindiswe Lesa Mkubwesa ibana bagwe Bweni bayandwa Yagofka ya meso abo Yabu batuma Kambo Kururama Kururama bagwe Bweni Wenda rubeta Urazibi Namuji ei Kururama bagwe Yabu salari bagwe Uyanda kurulama.
A law without a penalty is not law.
Imulao utawe yisubulo. Tauli mulao. Alimi milao yawe mwini. Wawe. Tagonzi huisusia. Kabela. Kajirireza. Ago kega ambolesa. Wagajita igwa mtu. Yagagonzia. Mutola jiminesio. Mwana oyo. Watagari. Mwana ibuyo. Walionse ulingwe. Na yuntu jemwi. Neza wagaba gobiro. Chesu. Wagaba gobiro. Mwana aleza. Nzirabio. Njaga gonzia. Ujijita. Jagururama. Neza wagajita igweza. Yisuburo. Irwagwe. Tiwa lirweme. Iwejivika mtu umwe umbi. Mtu umwe. Abobo. Jimo ya mtu. Chesu. Wagalireza. Wagaburugwa. Mumubiri. Utegwa. Emmanuel. Ere ujita yejo. Kweza na winga. Na kukuna inkamu. Iswegede. Yamasi. Bahedeni. Wajita igofa. Zia. Banabagwe. Mwini. Ilion pao. Wagaba subura. Kambo. Kambo. Mumubiri. Kukugaga. Peleru siya wagwe. Wagaba mba isigobera. Perebu umi. Mwabona. Jaga jitiga.
And if he had to do that in order for
Eruti na wagajitaje utegwa swebo tube ajo mbobu timbo tugonzia futatira jowe muriando iuti na kwari mubuya gesunu masigu oyo mtu mugushi namu pati futatira jindi eji e jowe ya utolera leza imulo uribo kabela uyanda iutambula jabiro ejo ulireza sunu masigu uteti tuwelede jimu mburi uoga sola igusiba uu ajai kwa kambo arusho mwa neuwa kutinga mwaba pereji kwa vera jituba jagabambiru wa nduwe alimu kutinaleza wawonkomona moyo wagolino kambo nzi utajizumina linu atuko tamige mitu yesu alubo ikutina oyo mtu nabantu mbobali omuno aobayanda jeji Na bayanda, kujisumina, amba agani, yarushomo iwabo, mugurowa, wagachirwa, wagolesa, wagachiria ndu, igupenga, windira, ijitu, ilijonse, uli umi ufiga, igwagagonzega, igwamuntu ufiga, igupenga bo, mane, ukwaba iwagwe, mwini, wagapambora manzi, awe, igusua ugurowa, wagwe, monsingazi yagwe, walo wagatana guinka, ugalibari, madosi abuloa, agalibuswa, umubiri wagwe, Agukwaba ogo, moyo wagachoga, ujintu, chagerele ujita, pere, naga gunzia, iwejigaga, walo, pere, wajijita, ya uliaba, kambo, bandinywe andime, za inga, wagaga, uliando irubotu, bobo, luteregui. Yeru mabona, ejo lino, winda, uguchula, iwasinamatisio ezi, ejo, tumajita, ime ejo lesa, ya gamujichila, ejo, ulibambi ite igupa, umi iwanu, Uliresa alimi china yo mugwempa iguswa umanza suwa na Kristo. Momubete linu saa inga mwatambula jabiro ijagwe linda kukutambiga ijanza. Iyago linguwe iwamba. Leza ulijeji ndasibia ndasumina jabiro ejo charuziaro. Ejo mwesu branamu ngena mupailo wago. Iguti kasho mega jionse tambiga janzari yago. kavera ndira paira. Leza kulongezi, leza kulongezi. Wajiganza rinu, uta, uta iti, titakuti wajiganza. Eri mponya au, pokede, wajisumina, ponya au. Kambo, kweya inga, tota mbiga janza, ya wajitakuti intu yimwe, ya wambira uji. Alimitawe jimbi, jigonja, ujijita, titareza. Awawali no, jindu wabona makwalo, kakunguluga, chakurondoga, wabona, yagari, uyo, ujitiga. Mujendi ya makalo, miyaga mishonto, ya mamanima, miyaga iri magumi, kubiro, na magumi otatwe, kujibona, kajisipigizuka, chakurondoga, wabona ukwalo, kagwamba, chijonya, yaga jitiga, kajirafi ujitiga. Kao ambagani, ya rushomo, umulimo wa Kristo, au, pokeda lino, marimi watamiga manza, au, kwamba, kuzwida jindi eji ya bambwa naweza Kristo kumamu futuri wangu harimi yopole na ingwe bumi wangu bonse harimi dianda ileza uti anizuzie muya usalala harimi uti na tonabisi kwa muzina na Jesu Kristo ijisiba jino gulindira hatu gombe mwamireza wali imiwe umwe mupati wamanza katika bantu ayo atambigwa Nima simpe, nwe mwami Jesu mwonya, waga, tubambira, mungo, nyaga minji, nyaga inda, eyo, mugubona, ezo sinamatizyo, kasi yobununwa, kasi mduzi pati, nyaga itiga, konya oguno, nyaga mishontu, ya inda, ndashoma amoyo wangu onse uti, muli yango, waruse, watalia ujala, ahimwe, ulibambiri te iweza, wendo iwago, lino, uyono nuna, iba ntubago. Ujende, nukuli iwo sena, muli yango, wachurua, muli mbuga kabete, masuma, agwa noa, aweguti, miuya, nyandis, ipona, mwili, wajigwa mbeo, ya umana, usubago mwi, babusia, janza, elio, lifiga, Mugati, gambabo, kambo, kagulamwa, iwabo, iwabo, kagulibanda iwabo, iguti, lagashoma alimni, bayanda, ikusumina, mbezo uwago, ulimbabo, warufutugo, apugu, eri, inamatibe, ijugite, erio, ya chugwa, ulindiswe. Kovapa, sunu, masigu, mwami, jigobela, jagurulami kwa Jesu Kristo, agusama, nyoya yabo. Murijejo, iguti, lagagonje uinda, kumbe, iliago mubuswa, obo, ulafafi. Jagurondoga, uinda, kubuloa, kwa Kristo. Mwamireza, iguti na, tabanabizi kwa musinari ya Jesu Kristo, ili aji ugunuzio, chondipa ujatikizia, chijo, amugubona iguti, paoru, wagalaira, ibantu, agalo, bagabizi kwa, ajo hanimbabatisi, kubizi kwa alwo, Musina ya Jesu Kristo tegwa utambuwe muya usara munchito 19 ndalomba uyobalamya mwami kubwini alimwi abagusiri
and then in obedience of their acceptance and obedience to their confession
iro pamu kusirira wagusumina iwabo wagusirira wagwamba iwabo umanzi akubekuti ebo mugujosia Ubazu ya muu ya usalala, ungusu ya mulimo, bumi, ubonse, ndalatu ulalino, ulinduwe, musina yugaberele. Walesa wagaturwa, Jesu Kristo. Amen. Amen. Nda, muyanda. Nda, muyanda. Kambo. Wagasanguna kundianda agula lufutugo irwangu ajisamu jagalivari ino gulindinye nemwanya mpide manza anu amuswile igulaira kwa muya unga watobela ilazio mipati yajwi ulisi zibi wempa amuitobele umijito yonse iloleza wakuchuru amupe ulumbu uguima iwanu wangue mwami amulongezi juza masiku amukalete mapenso amapepa anu lino muli mbomwali ujita kulangila iluwako kuno ajindi chijonya 7:30 na mwami wayanda alimiku amundi wambere utileza yo chulaji na matisyo ya isambomwe kulindi me juunza ikuchi kagwanje ujireta kulindi nye muli mwaji pa kulindi me usigila elyo baimba alwo ikutali vyo musimbo pere mkulumba isya ingwe wakafwa mjibaga yesu kakutununa nda muyanda nda go imwe mberi wano lino muyanda nda muyanda kambo wakasanguna kundi anda